The sermon the mighty God unveiled before us was delivered on Monday evening, June 29, 1964, for the Full Gospel Businessmen's Fellowship International Convention at the Bellevue Stratford Hotel in Philadelphia, Pennsylvania, USA. Kiteya oyu nzambe na nguya zipola miliboso na biso, eteya maki mokolo ya yambo na pokwa, mokolo mwa tukumi baye na liboa na sanza ya motoba na mubu 1964, na likita ya lisanga ya molongo ya bato ya mumbongo ya sangomalomo mobimba, na Hotel Bellevue Stratford, na Philadelphia, Pennsylvania, États-Unis ya Amerika.
I have a few scriptures written down that I would like to speak to you from, and I trust that God will bless our feeble efforts.
Nazali na mwa makomi awa. Oyo nalingi kosoa na bino likolo na yango, pe na timote mete nzambe ya kopambola mwa makasi na biso.
Now, many people has wondered why we are so odd and so noisy. You know, this is kind of a different a type of a convention than what people are used to seeing. And usually everything is kind of a cut and dried form.
Sikawa, bato mingi batali komituna, pona nini tozalaka bato ya ndenge mosusu pe ya makelele boye. Boyebi, oyo ezali lolenge ya likita oyo, ekeseni na oyo bato ba mesana komona pe na momesano makambo nyonso ezalaka lokola ebongisami liboso.
But when we come to these conventions, which has been my privilege now for several years since we were first started, we don't hardly know what we're going to do.
Kasi tango toyaka na makita oyo, ndenge nasila kozwa litomba ya koya mibu na mibu uta tango makita yango ebandaki mbala ya liboso, toyebaka penza te eloko nini tokosala.
We just come and surrender ourselves. That's the only thing that we know to do. And God does the rest of it. So that makes us a very peculiar acting people.
Toyaka kaka pe, tomiti kaka. Yangonde likambobele moko o tosegeli kosala. Penzambe asalaka oyo etikali na bongo, yango ekomisaka biso bato ya kosala makambo ya ndenge mosusu.
The other day, someone said, you know, you people are really an oddball. And I said, well, I suppose we are.
Mokolo wana, motomoko alobaki, boyebi, bino bozali penza bato ya ndenge mosusu, nalobi e, na kadisi bongo.
And I remember one of the conventions, Brother Troy was telling me one time of a little German that said he received the baptism of the Holy Spirit.
Pe nazali kokanisa, moko na makita yango ndeko Troy, ayibisaki ngai mokolo moko, lisolo ya elenge moko ya Allemagne, oyo alobaki ete azwaki libatisi ya Molimo Santo.
And the next day in the shop where he was working, he would raise his hands and praise the Lord and speak in tongues and just carry on awful.
Pe na mokolo oyo elandaki esika azalaki kosala, azali kotombola maboko, kosanjola nkolo, koloba miloko na sika pe, kosala penza makambo ya ndenge mosusu.
Finally, the boss came by and said, Heine, what's the matter with you? He said, oh, I got saved. He said, my heart's just overflowing with joy.
Pe na suka mokonzi, na mosala yaki pe alobaki. Heni, likambo nini ekomeli yo? Alobaki, oh, nabiki sami. Alobaki motema nangai. Ezali kaka kotonda na isengo.
He said, well, you must have been down with that bunch of nuts down there. He said, yes, glory to God. So thank the Lord for the nuts.
Alobaki boye, esengeli kozala ete okendeki kosangana na etonga ya bilema. Oyo kuna. Alobaki iyo. Kembo na nzambe. Alobaki na tondi kolo pona bilema.
He said, you take the automobile, come down the road, said you take all the nuts out of it, you haven't got nothing but a bunch of yunk. And that's just about right, you know.
Alobaki, alobaki. Zwada ino motuka oyo ezali kotambwa na nzela. Alobaki, longola yango ba ikru nyonso. Ikotika la kaka na liboke ya manzanza. Pe yango penzande, ilingaki penza kokokana. Bomoni.
One day in California, I was going down the streets of Los Angeles and I seen a man had a sign on his breast and here.
Mokolo moko na California. Nazalaki kotambola na balabala ya Los Angeles. Pe namonaki mobali moko oyo alataki elembo moko na tolo na ye pe awa.
He said, I am a fool for Christ. And everybody was looking at him and I noticed him turning around and looking after he passed by.
Ekomamaki, nazali liboma po na Kristo. Pe bato nyonso bazali kotala ye. Pe nazalaki komona bango kobaluka pe kotala. Simana ye koleka.
And I thought I would follow with the rest of them, and on the his back he said, whose fool are you? I suppose we're all kind of odd one to the other, you know.
Pe na zwaki likanisi, ya kosala lokola bango. Bongo na, mokongo na ye komamaki, yo zali liboma po na nani, iyo, na banzi ete biso nyo soto zalaka mwa ndenge, moko epayi na mosusu, boyebi?
But, you know, the world gets in such a rut. Something different makes it so odd to the people does think it's something's wrong. And usually God has to do something so unusual to get the people back to the Bible again.
Kasi boyebi mokili, ekoti penza kati na momesano ya mabe, na lolengete, eloko nyonso yo ekesiani, emona na kapenza ndenge, na lolengete, bato bazali kokaliza ete ezali eloko moko ya malamu te. Pe na momesano, Nzambe asengelaka kosala likambo oyo ekeseni penza na momesano. Po na kozongisa lisusu bato na Biblia.
I can imagine that Noah was kind of a nut to that scientific age that he lived in because they could prove there was no water in the skies.
Na kanisi ete Noah, azalaki mwa ilema, pona ileko ya zebi oyo azalaki kobika kati na yango. Pamba te, bazalaki na makoki ya kota isa polele ete kuna na likolo ma yezalaki te.
But God said there would be some there, so Noah preaching and believing that he become a nut.
Kasi Nzambe, alobaki ete ma ye kozala kuna. Bongo Noah lokola azalaki kote ya pe kondima yango, akoma ki elema.
And I'd imagine and when Moses went down in Egypt, he was kind of a nut to Pharaoh, but remember, Pharaoh was a nut to him too. So, we realize that.
Pena kanisi ete tango Mose, akendeki na Egypto, azalaki mwa elema po na falo, kasi, bomi kanisi la falo pe azalaki elema po na ye, bongo ba, tomoni bongo.
Even Jesus was considered a heretic. That's right. Martin Luther was a nut to the Catholic Church, and John Wesley was a nut to the Anglican.
Ata Yesu atangamaki lokola mopengwi ya solo. Martin Luther azalaki elema pona lingomba katoliko. Pe John Wesley azalaki elema pona lingomba anglikani.
So, you know, it's about time for another nut, don't you think so?
Na bongo boyebi. Tango elingi kokapona elema mosusu. Bomoni bongote.
But before there can be a nut, you know there has to be a bolt first. The thread to it.
Kasi liboso ete ekru ezala boyebi, esene liboso ete vis ezala. Poye kangama na yango.
So, you know, Noah being a nut, he takes the nut, it pulls a bolt, pulls something together and holds something together.
Na bongo boyebi, lokola Noa azalaki ekru. Ah, esengeli ete ekru ezala. Yangonde ebendaka vis. Ebendaka eloko esika moko. Pe ekangaka eloko esika moko.
So, Noah was able to pull all that would believe into the ark out of the judgments for being a nut.
Na bongo, Noa azalaki na makoki ya kokotisa bao nyoso. Bandimaki na kati na masua libanda ya kosambisama lokola azalaki ekru.
We find out that Moses pulled the church out of Egypt by being a nut. That's right.
Tomoni ete Mose abendaki lingomba libanda na Egypto lokola azalaki ekru ya solo.
I think we need a nut now to pull the bride out of the church. We need something now.
Nakalisi ete tozali na bosenga ya ekru moko sikawa pona kobenda Mose libala libanda na lingomba.
So we are very odd sort of people, and I thought tonight if the Lord was willing I would try to read some scriptures pertaining to this and would speak to you just a few moments and try to show you why we are such an odd people.
Tozali na bosenga ya eloko moko sikawa moto mosusu bongo tozali penza bato ya lolenge mosusu pe nakalisaki na pokwa oyo soki nkolo alingi ete nameka kotanga mwa makomi oyo etali likambo oyo nasolola na bino bobele na mwa tango moke pe nameka kotalisa bino tina nini tozali bato ya ndenge mosusu.
Let us turn in the scriptures now to Philippians, the second chapter, 1 and 8, 2 Corinthians 3, 6. And let us read as we believe God's word.
Tofungula makomi sikawa na ba Filipi mokapo ya mibale moko kino mwambe pe ba Kolinti ya mibale misato pe motoba pe totanga wana tozali kondima liloba na Nzambe.
Now, just before we read, let us bow our heads for prayer.
Pe sikawa liboso ete totanga togumba mito pona kobondela.
Gracious Heavenly Father, we are indeed a privileged people tonight to be living in this age and see the things that we see going on and to know that the time is close at hand when Jesus will come for His church. All that thrills our hearts, Lord.
Tata na likolo pe na ngolu, tuzali solo libota oyo, ezui litomba na pokwa oyo. Yakobika la eleko oyo, pe komona makambo oyo tozali komona wana ezali kosalema. Pe koyeba ete tango ebelemi peza, o Yesu akoya kozwa lingomba na ye, o yango ezali kopelisa mitema na biso nkolo.
And as we pull back the pages tonight, we pray that you'll give us a context out of this text.
Pe wana tozali kobalola kasa oyo na pokwa oyo. Tobondeli ete opesa biso tina ya makomi oyo.
And may the Holy Spirit reveal to our hearts the things that would be good and pleasing to God, for we asked it in Jesus' name. Amen.
Petika ete boli mosato amonisa na mitema na biso makambo oyo ekozala malamu pe ekosepelisa Nzambe po tosengi yango na kombo na Yesu. Amen.
You know, Levi, I'll ask you to do something. I usually ask some strange things, and I hope I'm not asking anything too strange.
Boyebi na kalisi ete na kosenga bino bosali kamo moko na momesano na nasenga kama kamo moko ya ndenge pe nazali kolika ete na kosenga te eloko moko ya ndenge mosusu.
But when we pledge allegiance to the flag, we all stand, and the flag passes by, we stand, which we should, and we stand to salute. Let's just stand to our feet while we read the word, if you will.
Kasi tango topesa kabendele limemia, biso nyoso totele maka. Pepe, tango bendele ezaliko leka, totele maka. Tosengeli kosala bongo, bongo totele maka, pona kopesa yango losako. Totele manaino, wana tozaliko tanga yiloba. Soki bolingi.
2 Corinthians 3, 6.
Na bakolinti ya mibale, Misato Motoba.
Who has made us able ministers of the New Testament, not of the letter, but of the Spirit? For the letter killeth, but the Spirit giveth life.
Ye, abongisi biso ete toza la basali na kondimana na sika. Oyo na mibeko bikomamite, kasi oyo na molimo. Poli komi eko bomaka, nde molimo eko pesa ka bomoy.
But if the ministration of death written and engraved on stones as glorious, so that the children of Israel could not steadfastly behold the face of Moses for the glory of his countenance, which glory was to be done away.
Musala, musala na kosale la kufa, oyo ekomami na bilembo likolo na mabanga, eyaki na kembo pe bongo, bana na Israele bakokaki kotala elongi na Mose te, po na kembo na elongi na ye, ata ezalaki na ino kolimwa.
How shall not the ministration of the Spirit be rather glorious?
Boye po na nini musala, na kosale la molimo ekoza na kembo, na koleka te.
Or if the ministration of condemnation be glorious, such more does the ministration of righteousness exceed in glory.
Posoko musala na kosale la bikweli, ezalaki na kembo. Boye musala na kosale la boyenge bene, ekoleka na kembo mingi.
Or even that which was made glorious had no glory in this respect by reasons of the glory that excelleth far. If that which is done away was glorious, how or much more that which remaineth is glorious.
Pe ete, eloko ezalaki na kembo, ekozanga kembo liboso na kembo mususu oyo eleki yango. Zambi, soko oyo elimwi, ezali na kembo, boni, to oyo ezali ko umela, ekoza na kembo koleka.
Seeing then that we have such a hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which was abolished.
Awa ezali biso na elikia yango, tokolobaka polele penza. Tozali lokola Mose te oyo atiaki elamba liboso na elongi na ye ete, bana na Israele, bamo na kembo na kolimwa te.
But their minds were blinded, or until this day remaineth the same veil untaken away in the reading of the Old Testament, which veil is done away in Christ.
Kasi bikaniselo na bango etiami bozito, po ete kino lelo oyo. Ekotanga ka bango kondima na kala, ilamba yango eumeli, elongwi te, ekolonga bobele na nzela na Kristo.
But even unto this day, when Moses is read, the veil is upon their heart.
Kino lelo oyo, wana mukanda na Mose ezali kotangama, ilamba elali na mitema na bango.
Nevertheless, when it shall be turned to the Lord, the veil shall be taken away. Not now the Lord is that Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is liberty.
Kasi wana moto akobungwana epai na Nkolo, ilamba ekolongwa. Ezalite, Nkolo azali molimo. Pe na isika ezali molimo na Nkolo, bosomi pe ezali wana.
But we all, with open faces, behold, as in a glass, the glory of the Lord, the changing unto the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord.
Pebiso nyonso na bilongi bisili ko zipwa. Tokozongi saka kembo na kolo lokola talatala. Kobongwa na kino mutindo na ye, longwa na kembo moko kino na kembo mususu.
And in Philippians 2, we read this, beginning with the first and reading to the eighth verse.
Pena ba Filipi mibale, totangi boye, kobana na molongo ya liboso, pe kotanga kino na oyo ya mwambe.
If there be therefore any consolation in Christ, if any comfort of love, if any fellowship of the Spirit, if any bowels of mercy, fulfill ye my joy, that ye be like-minded, having the same love, being in one accord and one mind.
Boye, boye soko Kristo alendisi bino, soko abondisi bino kati na bolingo, bosangani na molimo, soko bozali na boboto ya mawa, botondisa esengo na ngai ete, bokanisa nzela moko, bozala na bolingo moko, bosangana kati na motema moko pe na lobanzo moko.
Let nothing be done through strife or vainglory, but in lowliness of mind. Let each esteem others better than themselves.
Bosala likambo moko po na ilulela soko po na nzoto te kasi. Awa ezali bino na kosokema botanga ba mosusu ete baleki bino.
Look not every man on his own things, but every man also on things of others.
Moto na moto atala bobele makambo na ye moko te kasi makambo na ba mosusu lokola.
Let this mind be in you, which also was in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God.
Boka nisakati na bino yango ikanisaki Kristo Yesu. Ata azalaki na mutindo na nzambe, akanga kite ete ameka kokoka na nzambe.
But made of himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of man.
Deamiye si pamba, akamati mutindo ya mombo, abotami na lolenge na bato.
And being found in fashion as a man, he humbled himself and became obedient to death, even the death of the cross.
Ezwami ye na mutindo na moto, amisokisi pe atosi kinokufa, kinokufa na ikulusu.
Let us pray.
Tobondela.
Heavenly Father, this great word that has been read tonight from thy holy writ, make it so real to our hearts that we will go from here like those going from Emmaus, saying, did not our hearts burn within us as he talked to us along the road? For we asked it in Jesus' name. Amen. Be seated.
Tatana likolo, yuba oyo ya kembo euti kotanga manapokwa oyo na makomi na yomo santu. Komisa yango peza solo na mitema na biso. Ete tobi ma awa lokola ba oyo ba utaki na Emayusu. Koloba, wana ezalaki ye kosoa na biso na nzela. Mitema na biso ezalaki na moto kati na biso te. Po ete tosengi yango na kombo na Yesu. Amen. Boko kiko fanda.
Now, this is a very odd text, but I think it's very suiting for the occasion. I wanted to speak on the subject of the mighty God unveiled before us.
Sikawa, oyo ezali makomi moko ndenge, kasi nakanisi ete longobani penza na libaku oyo. Nalingi kotea na tina na, nzambe na nguya azipola mi liboso na biso.
Now, since there has been man, there has been a hunger in man's heart to find out where he came from and what's his reason of being here and where he's going.
Sikawa, uta moto akelama, posa moko ezalaka na motema ya moto, ya koyeba isika auta, tina na ye awa, pe isika azaliko kende.
There's only one can answer that. That's the one who brought him here. And man has always wanted to see God.
Moko pamba nde akoki koyanola na yango. Ezali ye oyo amemaki moto awa. Pe moto azalaka tango nyonso na posa ya komona Nzambe.
Back in the Old Testament, we find out that God veiled himself from unbelievers. God has a very odd way of dealing with people.
Kala kala na kondima na kala. Tomoni ete Nzambe azalaka komizi pa na miso ya bazangi kondima. Nzambe azalaka na mayele ya ndenge mosusu ya kosala elongo na bato.
He hides himself from the unbeliever and reveals himself to the believer. God does it.
Ami bomba ka liboso na mozangi kondima, pe ami moni saka epai na mondimi. Nzambe azalaka bongo.
Jesus thanked the Father that he had hid these things from the wise and prudent and would reveal it to babes such as would learn.
Yesu atonda ki tata ete, abomba ki makam oyo li boso na bato na mayele, pe na bososoli, pe asepela ki komoni sayango epai na bana mike, oyo bakolinga koyekola.
So we find that God never changes in his nature and he's always doing his work the same.
Bongo tomoni ete Nzambe abongwanaka soki bokete na lolenge na ye pe asalaka musala na ye tango nyonso ndenge moko.
We find out in Malachi 3 he said, I am God and I change not. So he works in the same principle all the time.
Tomoni na Malaki misato ete alobaki ngai Nzambe pe nakobongwana te boye asalaka mbala nyonso kolandana na mobeko moko.
Now we take one of the oldest books of the Bible. When Job, one of the most righteous men of his day, a perfect man in the laws of God, a servant, noble, honorable servant, even to God said, there's none like him in the earth.
Sikawa, toka matamoko na babuku ya kalakala na Biblia. Tango Yobo, oyo azalaki moko na bato ya sembo koleka na ileko na ye. Moto yo abongi be, kati na mibeko na Nzambe. Mosali monene pe ya lokumu. Na lolenge ete Nzambe alobaki, mosusu azali lokola ye kati na mokilite.
But his desire one time to see God, he know that there was a God and he felt that he would like to see him.
Kasi, na tango moko azalaki na posa ya komona Nzambe. Ayebaki ete Nzambe moko azali, pe ayokaki posa ya komona ye.
Otherwise, go to his house and knock on the door and say, I'd like to speak with you. Sit down, talk with him like we would with each other.
Tona elobeli mosusu, ya kokene na ndako na ye, pe kobeta na ikuke. Pe koloba, nazali na posa ya kosolola na yo. Kofanda, kosolola na ye, ndenge biso bato tosololaka.
We have an understanding. That's why we're in these conventions where we come together and express our thoughts and we understand one another better when we talk things over with each other.
Tozali na boyokani. Yango wana tozalaka na makita oyo. Esika tokutanaka pona kotalisa makanisi na biso. Pe toyokanaka kati na biso. Malamu koleka. Tango tosololaka makambo elongo.
Ministers do that. People of all walks of life do it. Talk things over.
Pe batei basalaka bongo. Bato ya ndenge na ndenge basalaka bongo. Basolaka makambo elongo.
Job, God was so real to him, he wanted to find out if he couldn't go knock at his door and have an interview with him.
Pe Yobo, Nzambe azalaki penza solo pona ye. Alikaki koyeba soki akokaki te kokende kobeta na ekuke na ye pe kosola na ye.
But we find out that God did speak to him, but he was veiled. He was veiled in a form of a whirlwind.
Kasi tomoni ete Nzambe asolaki na ye solo. Kasi nde azipamaki. Azipamaki na lolenge ya ekumbaki.
And he told Job to gird up his loins. He was going to speak to him like a man.
Pe ayebisaki Yobo ete, amikanga loketo. Alingaki koswana ye lokola moto.
And he came down in a whirlwind and spoke to Job. And he was made known to Job through the whirlwind, yet he did not exactly see him.
Pe akitaki katire kumbaki. Pe asololaki na Yobo. Pe amitalisaki epai na Yobo na nzela na ekumbaki. Atako amonaki ye mpenza te.
He could just hear the wind blowing and turning around in the trees and the voice came out of the whirlwind, but God was veiled in the whirlwind.
Azalaki bobele koyoka bopepe kopepa pe kozunguluka na banzete. Pe mongongo ebimaki na ekumbaki kasi Nzambe azipamaki na ekumbaki.
We find down in Africa, South Africa, they use the word Amaya, which means an unseen force.
Tomoni kuna na Afrika. Na Afrika ya Sudi. Basaye la kaliloba. Amoya. Oyo elingi koloba. Nguya oyo emona la kate.
And this unseen force in the whirlwind had an audible voice that spoke out to Job, yet he never seen his form, but he was veiled to him by the whirlwind.
Pe nguya yango oyo emwana kate. Kati na ikumbaki. Ezalaki na mongongo moko oyo. Eyokanaki polele. Esololaki na yobo. Atako amonaki lolenge na yete. Kasi, azipamaki na miso na ye, na ikumbaki.
We find one of the great prophets of the Bible, Moses of the Old Testament, one of God's chosen, selected, predestined servants. He also desired to see him.
Tomoyete moko na basakoli minene ya Biblia, Mose, yakonibana na kala. Moko na basali yo zambe apona, akamata, abongisa. Yepe azalaki na posa yakomona ye.
He'd been so close to him and seen so many things of his great mystic hand going before him and doing things that only God could do.
Azalaka penza pene na ye. Pe amonaka penza makambwe bele utala loboko na ye monene ya kokamwa oyo ezalaki kokende liboso na ye pe kosala makambo oyo kaka nzambe nde akokaki kosala.
He desired to see him one day, and God told him, go stand on the rock.
Azalaki na posa ya komona ye mokolomoko. Penzambe, alobaki na ye, kende telema likolo na libanga.
And while standing on the rock, Moses seen him pass. He saw the back of him. And he said, it looked like a man. A man's back.
Pewana Mose, atelema ki likolo na libanga, amonaki ye koleka. Amonaki mokongo na ye. Pe alobaki, ezalaki lokola moto. Mokongo ya moto.
Yet he did not see God. He only seen the veil of God. The Bible said no man has seen God at any time, but the only begotten of the Father has declared him. So Moses saw him veiled as a man.
Nzoka nde amonaki nzambe te. Amonaki bobele ezipeli ya nzambe. Bibi elobi, moto ata moko te amoni nzambe. Kati ye oyo abotami likinda na tata, ye wana asili kolimbo la ye. Bongo, Mose amonaki ye, azipami lokola moto.
We find that Jehovah of the Old Testament was just Jesus of the New Testament.
Tomoni ete. Yawe ya kondima na kala, ezalaki bobele Yesu ya kondima na sika.
And Dr. Schofield here, we find that his word changing from form, we find the word morpha in Greek, which means the unseen was made visible.
Pe, Dr. Schofield awa, tomoni ete, liloba na ye, ebongwani longwa na lolenge, tomoni loba en morphe na lokota ya ba grec oyo elingi koloba oyo emwana kate ekomaki komonana.
Something that cannot, we know it's there, it can be, cannot be seen, but yet we know that it's there.
Eloko oyo ekoki te toyebi ete ezali wana ekoki kozala ekoki komonana te kasi toyebi ete ezali wana.
And when he changed his form, the morpha, which means that he changed from supernatural to natural.
Petango abongola ki lolenge na ye, ya en morphe. Yango elingi koloba ete, abongwana ki longwa na oyo, eleki likolo, kilo na oyo ya mokili.
And he just changed his mask. And otherwise, it's like a drama. He was acting in the Greek when they would change their mask. Maybe one player might have acted in several different parts.
Pe alataki bobele maske mosusu. Na elobeli mosusu, ezaye lokola na teatre. Azalaki mosani pe, epayi na ba grec, tango bazalaki kolata maske mosusu. Mbala mosusu kaka na lisano moko wana, mosani moko, akokaki kosala misala ndenge na ndenge.
And my daughter present here, they just had at the high school a drama. And the one boy that I know played about four parts.
Pe mwana nga ya mwasi oyo azali awa bauti ko sala théâtre moko na école secondaire. Pe mwana mobali moko oyo na yebi asalaki mosala ya bato soko minei.
But he would go behind the stage and change his mask in order to come out to impersonate another character.
Ye moko azalaki ko kende na sima na rideau. Kolata lolenge mosusu pe kozonga po ete kosala lokola moto mosusu.
Now, if you will take the Old Testament prophecies concerning what the Messiah was to be, you can compare it with the life of Jesus and you've got it exactly who Jesus was.
Sika wasoki botali bisakoli na kondima na kala likolo na oyo Masiya asegela ki kozala. Boko yo kokadisa yango na bomo ina Yesu. Pe boko soso la peza oyo Yesu azalaki.
He was not just an ordinary man. He was God. Marfa. He was changed from the supernatural into the natural form of a man. Yet he was God manifested in the flesh. Veiled by a human fleshly veil.
Azali obele moto lokola bato nyonso te. Azalaki nzambe amorphe. Abongwanaki longwa na oyo eleki likolo kino na lolenge ya mokili ya moto. Nzoka nde azalaki nzambe oyo amonisami kati na mosuni. Oyo azipami na izipeli ya mosuni na moto.
And you watch the Old Testament. I know that I'm speaking to a mixed up audience tonight from different parts of the world.
Bebo tala malamu kondima na kala. Na nayebi ete na pokwa oyo, nazali kotea na lianga ni oyo, esangisi bato na ndenge, bayo bauti bipai na bipai kati na mokili.
And we are here to find out what are we doing? Where are we getting to? What's happening? What does all this mean?
Peto yei awa, potomo na polele, tozali ko sala nini, tozali banani, tuzaliko kende wapi? Nini ezaliko salema? Nyoso yo elingiko loba nini?
And now we find in here that if you Jewish men and women and the rabbis and in the temple in the days gone by, if they'd watched the Bible, the prophecies, instead of the traditions, they would have recognized who Jesus was.
Pesi kawa tomoni awa ete ndambo na bayuda. Basi pe mibali. Naba labi kati na tempelo kala. Soki batala ki biblia malamu. Bisa kweli na esika ya mimesano. Balingaki koyeba nani Yesu azalaki.
They would have never called him Beelzebub. They would have never crucified him. But it all had to act out. That's part of the drama. And they were blinded on this case.
Balingaki ko benga ye Bezebula soki mokete. Balingaki ko baka ye na ikulusu soki mokete. Kasi nyoso wana esengelaki ko salema. Ezali eteni ya teatre pe bazipamaki miso na likambo oyo.
It's like many of you men, women here tonight, maybe my age or a little older. You remember here in America years ago, before the Chinese.
Ezayi lokola mingi kati na bino mibali pe basi oyo bozali awa na pokwa oyo. Oyo bokoki kozala mibuna ngai to koleka mwa moke. Bozali komikanisela eleki mwa mibu awa na Amerika liboso ba chinois.
My brother just introduced you that come on my mind when I was talking to him how that they couldn't speak English and they run the laundry.
Ndeko nangai ya mobali. Oya uti kotali sama awa. Likambo yango eyelaki ngai na makanisi tango nazalaki kosoa na ye. Ndenge bazalaki ko. Bayebaki koloba ngelesa te pe ba bazalaki na ba kompani ya kosukola bilamba.
And you go to his laundry to get your laundry done. The Chinese laundryman would take a tag and would tear it in a certain way. You take one part of the tag, he take the other part.
pe bato bazalaki kokende na bakompanyi na bango mpo na kosukolisa bilamba. Ba, basukoli bilamba epai ya bachinois, bazalaki kozwa eteni ya lokasa pe kopasola yango na ndenge moko boye. Yo ozwi eteni moko ya lokasa yango, ye azwi eteni mosusu.
But when you come back to claim your belongings, those two pieces of paper had the dovetail.
Kasi tango okozonga pona kozwa bilamba na yo, biteni yango mibale ya lokasa esengeli kokutana.
And if it didn't dovetail just exactly right, you couldn't impersonate it in any way, because he had one piece and you had the other.
Pesoki ekutani penza malamu te. Atandenge nini bato bazalaki kokoka komekola yango te. Po ete ye azalaki na eteni moko, pe yo na eteni mosusu.
And if it impersonated, then you had a right to claim what was yours. And then you got what belonged to you when you possessed the other part of the contract.
Pesoki emekolami na tango wana nde ozalaki na makoki ya kozwa biloko na yo. Pe na tango yango nde ozwi biloko na yo. Tango ozali na eteni mosusu ya mokanda ya boyokani.
So is it tonight. When we got the other part of the contract, when God tore his son into at Calvary and taken the body up for a sacrifice and sent the spirit down to us that once lived in a man, Jesus.
Ezali pe bongo na pokwa oyu. Na tango yo tozali na eteni mosusu ya mukanda ya boyokani. Tango nzambe ya pasola ki mwana ye na biteni mibale na Golgota. Aneto laki nzoto lokola mbeka. Pe atinde laki biso molimo. Oyo efandaka na tango moko kati na moto moko Yesu.
That same God is unveiled tonight in the form of the Holy Ghost. Those two pieces has to come together. Then you're part of the contract.
Bobele nzambe yango azipami na pokwa oyo na lolenge ya molimo santo. Biteni yango mibale esengeli kokutana na tango wana nde ozali kati na boyokani.
God did this to be better known to man when he made himself man.
Nzambe asalaki bongo po moto ayeba ye malamu tango amikomisaki moto.
I was reading a story some years ago, and in this story it said a great noble king, I forget the name of him just now, I wasn't thinking about speaking of the story.
Nazalaki kotanga lisolo moko eleki mwa mibu. Pe kati ya lisolo yango, elobamaki ete mokonzi moko monene ya lokumu. Nabosani kombo na ye sikawa. Nazalaki na likanisi ya kobeta lisolo yango te.
Perhaps fiction, but it leads us to a point that gives us a background on what we want to say.
Mbala mususu esalama na yango te kasi, ekosunga biso lokola moboko po na likambo oyo tolingi koloba.
This king, he was such a noble king and such a great lover of his subjects. But one day before his guard and his royalty, he said, today you see me for your last time for many years.
Mokozi yango azalaki mokozi moko ya lokumu mingi. Pe alingaki bato na ye mingi penza na lolenge ete mokolo moko liboso na babateli na ye. Pe na libota na ye ya mokonzi ya lobaki, lelonde malanabino ya suka ya komona ngai, po na mibu ebele.
And his guard and his nobles said to him, good king, why do you say that? Are you going to a foreign country somewhere? You become an alien.
Babateli na ye, pe bankumu na ye, balobaki na ye. Mokonzi malamu, olobi boye po na nini? Oningi de kokende na mboka mopaya na isika moko boyete okoma mopaya.
He said, no, I'm staying right here. He said, I'm going out amongst my subjects. I'm going to become a peasant.
Alobaki te na kozala kakawa. Kasi, alobaki na liko kende kofanda elongo na batonangai. Na kokoma mosali bilanga.
I'm going to cut wood with the wood chopper. I'm going to to till the ground with the toiler. I am going to prune the vines with those who prune the vines.
Nakobanda kokata nkoni elongola bakati koni. Nakobanda kokata bilanga elongola bakati bilanga. Nakobanda kubongisa nzete na miwiti elongola babongisi na nzete na miwiti.
I'm going to be one of them in order to get a better acquainted with what they are doing.
Nakokoma moko na bango pona yeba malamu makambo oyo basalaka.
And I love them, and I want to be more acquainted with them personally. They won't know me, but yet I want to be acquainted with them in that way.
Pengai na lingi bango, pena lingi ete na yeba bango malamu ngai moko. Bango bakoye bangai te kasinde na lingi na yeba bango na lulenge wana.
And the next morning when his delegates, all of his people seen him, or the ones who's in the palace, take off his crown and lay it down upon the seat, the throne, and take his robe off and put on peasant's clothes, walk out amongst the common people.
Penantongo oyo ilandaki. Wala bantoma na ye bato na ye nyoso bamonaki ye na ba oyo bazalaki na ndako na ye kolongola motole na ye pe kotia yango likolo na kiti na ngwende alongolaki monkoto na ye pe alataki bilamba ya basali bilanga akendeki kofanda elongo na bato nyoso.
Now in that little story we find out then about God.
Sikawa kati na mwali solo yango tomoni bongo liteya na tila na nzambe.
They said to the king, said, King, we want you, we love you, we want you to remain king.
Balobaki na mokozi, balobaki mokozi, to sengeli na yo, to lingi yo, to lingi ete otika la mokozi.
But he wanted to become one of them to know them better, that they know him better, really what he was. It would display to them what he really was.
Kasi ye alingaki kokoma moko na bango, koyeba bango malamu po bango, baye malamu penza, nani ye azalaki, yango ezalaki po na kokutalisa, bango nani ye azalaki penza.
And that's what God did. He changed himself from being Jehovah God to become one of us. That he might suffer, he might taste death. He might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself.
Pe yangonde oyo zambe asalaki. Ah, ami bongolaki. Uta na yawe nzambe akomaki moko na biso. Po ako wako nyokwama. Ako wako mekaliwa. Ako kakoyeba soki tonga yaliwa ezalaki nini. Pe amema etumbu yaliwa ye moko.
He laid aside his crown and his robe and became one of us.
Atiaki motole na ye pe monkoto na ye pembeni, pe akomaki moko na biso.
He washed feet with the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged.
Asukolaki bakaka elongo na ba bato pamba. Afanaki kati na bahema elongo na babola. Alalaki na bazamba pe na balabala elongo na bato bazangi tina.
He became one of us that he might understand us better and that we might understand him better.
Akomaki moko na biso po ete akoka kososola biso malamu.
Now, I think in that we find out the changing himself, what he did.
Sika wana kanisi tomoni, kati na yango oyo asalaki, tangwa mibongolaki.
If you'll notice, he came in the name of three sons. He came in the name of the Son of Man, and in the Son of God, and the Son of David.
Soki botali balamu. Ayaki na bakombo misato ya mwana. Ayaki na kombo ya mwana na moto, ya mwana nzambe, pe ya mwana Dawidi.
He came as Son of Man. Now in Ezekiel 2:3, Jehovah himself called Ezekiel the prophet, the son of man. Son of man means a prophet.
Ayaki lokola mwana mutu. Sikawa na Ezekiele ya mibale misato yawe yemoko, abenga ke Ezekiele musakoli, mwana mutu. Mwana mutu elingi koloba musakoli.
He had to come that way to fulfill Deuteronomy 18:15, which Moses said, the Lord your God shall raise up among you a prophet, likened unto me.
Asegela kiko ya ndenge wana, pona kukukisa Deuteronomy zobi na mwambe, zobi na mitado. Esika Mose alobaki yawe nzambe na yo. Akotemisela yo longwa na kati na yo mosakoli lokola ngai.
He never called himself the son of God. He referred to himself the son of man because he had to come according to the scripture.
Abibengaki ye moko mwana na nzambe soki mokete. Ye moko abibengaki mwana moto po ete asengelaki koya yenge bene na makomi.
See, he had to make those two pieces of torn paper, the Old Testament prophecy and his own character, to be exactly the same. So he come the Son of Man. Come in that form.
Bomoni, asengelaki kosala ete biteni yango mibale ya lokasa oyo, ekatamaki, esakweli ya kondimana na kala. Pe ezaleli ya ye moko, ezala penza penza ndenge moko. Bongo, ayaki, mwana moto, ayaki na lolenge wana.
Then we find after his death, burial, and resurrection, he came on the day of Pentecost as Son of God, God the Spirit, in the form Holy Ghost.
Bongo tomoni, simana liwa, bokunda mipe, lisekwa na ye, ayaki na moko na patekote, lokola mwana na nzambe. Nzambe, molibu, na lolenge ya molibu santu.
What was he doing? He was changing himself, making himself known to his people in a different form.
Azalaki kosala nini? Azalaki komi bongola. Komi moni saipai, na libota na ye na lolenge mosusu.
Like the Holy Spirit, which is God, he came to deal through the church ages as Son of God, the Holy Spirit.
Ndenge molimo mosanto oyo azali nzambe. Ayaki kosala kati na bileko na lingomba, lokola mwana na nzambe molimo mosanto.
But in the millennium, he comes as son of David, to sit on the throne of David, king. He was to take the throne of David. He's on the father's throne now.
Kasi na bokonzi ya bibukoto, azali koya lokola mwana na Dawidi. Pona kofanda na ngwende ya Dawidi mokonzi. Yende asengela ki kozwa ngwende ya Dawidi. Afandi na ngwende ya tata sikawa.
And then he said, he that overcometh shall sit with me on my throne as I've overcome and sat on my father's throne.
Nansi malobaki. Pona molongi. Na kopesa yezele ya kofanda na ngai. Elongo na ngwende na ngai. Loko na ngai pe na longi. Pe na fandi na tata na ngai. Elongo na ngwende na ye.
So he, in the millennium, he'll be son of David. What is it? The same God, all the time, just changing his mask.
Boye, ye na bokonzi ya mibu koto, akozala mwana na Dawidi. Ezali nini? Kaka nzambe yango, tango nyonso, azali bobele kobongo la maske na ye, na ye.
I am to my wife, a husband.
Pona mwasi na ngai, nazali mobali na ye.
Did you notice the Syrophoenician woman said, thou son of David, have mercy? He never even bothered him at all.
Bomoni, mwasi mosirofenisi yalobaki. Hey, mwa Dawidi, yokelanga marwa. Ye, etungisa ki ye ata mokete.
She had no rights to call him that. She had no claims on him as son of David.
Azalaki na makoki ya kobenga ye bongote. Azalaki ata na makoki te ya kobenga ye mwana Dawidi.
He's the son of David to the Jew. And now he come, but when she called him Lord, he was her Lord. Then she got what she asked for. Now, as he's just changing himself.
Azalaki mwana Dawidi po na Bayuda. Pesika wa ye, kasi tango abenga ki yenkolo. azalaki nkolo na ye, na tango yangonde azwaki eloko oyo asengaki. Sika waboye, azali bobele komi bongola.
Now in my home, I'm three different people. In my home, my wife has claims on me as husband. My daughter out there, she doesn't have any claims on me as husband. I am her father.
Sikawa, nanda kolangai nazali batomisatu. Nanda kolangai mwasi nangai azali na makoki epai nangai lokola mobali na ye. Mwana nangai ya mwasi oyo kuna, ye azali na makoki ata mokete epai nangai lokola mobali na ye. Ngai nazali tata na ye.
And my little grandson there, I'm grandfather to him. So he has no right to call me father. I'm not his father. My son is his father. I am his grandfather. But I'm still the same man.
Pe koko na ngai ya moke oyo kuna, nazali koko po na ye boye, azali na makoki ya kopenga ngai tata te. Ngai nazali tata na ye te. Mwana na ngai nde tata na ye. Ngai nazali koko na ye, kasi nazali kaka moto moko.
And God, what he does, he just changes himself to become to that generation, to make known himself to that people.
Pe zambe, eloko asalaka, ami bongo laka, po ami moni sana ekeke wana, po ami moni se pay na bato.
And that's what we're here to find out tonight, and what way is God supposed to make himself known to this people? And in this time.
Pe yango deli kambo, toye koluka komona awa, na pokwa oyo. Ndenge nini nzambe asengeli komi moni sa epai na bato oyo, pe na eleko oyo.
He changes his mask, he changes his act, but he doesn't change his disposition. He doesn't change his nature. He just changes his mask from one to another.
Abongo laka maske na ye. Abongo laka musala na ye. Kasi abongo laka motindo na ye te. Abongo laka lolenge na ye. Na ye te. Abongo laka ubele maske na ye. Kotika moko kozwa mususu.
He does it to reveal himself more plain to the people that they might know who he is and what he is.
Asala kabongo. Po amimoni sapolele koleka epai na bato. Poba kukakoyeba nani ye azali, pe oyo ye azali.
In Hebrews 1, we read, God in sundry times and divers manners spake to the fathers through the prophets. But in this last days, through his son, Jesus.
Na baebele ya yambu, totangi. Nzambe asolaki na bankoko na minoko, na basakoli na mbala mingi, pe na mitindo mingi. Kasi na mikolo oyo ya suka, asololi na biso kati na mwana ye, Yesu.
Now, the prophets, Jesus said, when he was here on earth, they were gods.
Sikawa basakoli. Tango Yesu azalaki awa na mokili, alobaki, bazalaki banzambe.
You call those gods who the word of God came to and the scriptures cannot be broken, he said. Said, how you can condemn him then when he's the son of God?
Bino bozali kobenga bango banzambe. Baoyo iloba na nzambe eyeli bango. Peli komi ekoki koboya mate. Elobaki ye. Alobaki. Ndenge nini bokoki bongo kokweisa ye. Natango yeye azali mwana na nzambe.
See, the word of God is allotted to each age what it's to be. And Jesus was the fulfillment of all the prophecies.
Bomoni. Liloba na nzambe. Epesa makana eleko moko na moko nenge yango esengeli kozala. Pe Yesu azalaki bokokisami ya bisakweli nyonso.
In him dwelt the fullness of the Godhead bodily. It was in him.
Kati na ye, litondi na bozambe efandaki kati na nzoto. Ezalaki na kati na ye.
He was the one that was in Joseph. He was the one who was in Elijah. He was the one who was in Moses. He was the one who was in David, a rejected king.
Yende azalaki kati na Yosef. Yende azalaki kati na Elia. Yende azalaki kati na Mose. Yende azalaki kati na Dawidi, mokozi oyo aboyamaki.
His own people had rejected him as king. And as he went out of the courtyards, a little afflicted fellow crawling around did not like his government, his system, and he spit upon him.
Bato na ye moko baboyaki ye, lokola mokonzi. Pe wana azalaki kobima, libanda na lopango, mwa eboso no moko oyo azalaki kotambola na pasi, azalaki kosepela te na lolenge na ye ya kokamba, ya koyangela, pe abwakelaki ensoi.
And the guard pulled his sword and said, "But I'll leave that dog's head on him, spitting on my king." And David, maybe not realizing what he was doing at the time, but he was anointed.
Pe mobateli abimisaki bopanga na ye alobaki. Natika penza kingo ya mbwa oyo ndenge abwakali mokonzi na ngai soi. Pe Dawidi, mbala mosusu na tango yango, azalaki kososola likambo oyo azalaki kosala te, kasi apakola maki.
And he said, "Let him alone. God's told him to do this." And he climbed up on the hill and wept over Jerusalem, our rejected king.
Bongo alobaki, botika ye. Nzambe nde ayebisi ye ete asala bongo. Pe amataki likolo na ngomba pe alelaki po na Yerusalemi, mokonzi oyo aboyami.
Did you notice a few hundred years from then, the son of David being spit upon in the streets and was on the hill, same mountain, looking down over Jerusalem, a rejected king, and cried, "Jerusalem, how often I have hovered you as a hen did her brood, but you would not."
Bomoni, mwa kama na mibu sima na yango, babwake laki mwa Dawidi soi na palapala. Pe azalaki likolo na ngomba kaka na ngomba yango. Abwakaki miso likolo na Yerusalemi, mokonzi oyo aboyami. Pe agangaki, Yerusalemi, mbalabuli na lingaki kosangisa bino lokola soso, akosangisa kabana na ye na se na mapapuda ye, ndebo lingaki te.
He never changed his nature, because Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today, and forever.
Abongo laki lolenge na ye soki mokete poete, baebele, zomi na misato mwambe, elobi, azali motindo moko lobi lelope libela.
God was made flesh in order to die to redeem us from sin. That's why he changed himself to be a man.
Nzambe akoma ki mosundi. Natina ete akufa. Pona kosiko la biso na masumu. Yango wana ami bongo la ki ye moko ete akoma moto.
We see in St. John 12:20, the Greeks had heard of him. Now there's no man can ever hear of him except their heart burns to see him. Like Job and the prophets of old, they all wanted to see him.
Tomoni na Yohane zome mibale tukubi bale. Ba Grek, ba yoka ki sango na ye. Nzoka nde moto mokote akoki koyoka sango na ye kozanga ete, motema na ye sepela na komo na ye. Lokola Yobo pe basakoli ya kala. Bango nyoso bazaiki na posa ya komo na ye.
So this Greek came to see him. They came to Philip, which was the Bethesda, and said, "Sir, we would see Jesus."
Nabongo ba Grek, oyo bayaki po na komona ye. Bayaki epai na Filipo, oyo azalaki moto, ya Bethsaida, balobaki, "Messier, tozali na posa ya komona Yesu."
The Greeks wanted to see him, but they were unable to see him because he was in the temple of his humanity. God was in Christ reconciling the world to himself.
Ba Grek bazalaki na posa ya komona ye, kasi bakokaki komona ye te po azalaki kati na tempelo ya bomoto na ye. Nzambe azalaki kati na Kristo, kozongisa bato na mokili na bondeko epai na ye.
Now we find that in this, these Greeks could not see him, and notice the very words that Jesus expressed to them afterwards.
Sikawa, tomoni ete, na oyo ba Grek yango, bakokaki komona ete. Pe botala malamu maloba penza oyo Yesu, alobelaki bango na simana yango.
He said, "Except the corn of wheat falls into the ground, dies, it abides alone."
Alobaki soko mbuma na masango ekokwe ya pe ekokufa te, ekotika la bobele moko penza.
In other words, they would never be able to see him in the change, in the mask that he was in then, because he was veiled in human flesh.
Na elobeli mosusu, bakokaki soki mokete komona ye kati na mbongwana, kati na maske oyo azalaki kati na yango na tango wana, po ete azipamaki na mosuni ya moto.
But when this corn of wheat fell into the ground, then it would bring forth all races. He was sent to the Jews, of course, at that time. But this corn of wheat must fall.
Kasi tango mbuma oyo ya lisangu, ekoyaki na mabele. Na tango yango nde, elingaki kobota mabota nyonso. Atina maki epai na bayuda solo, na tango wana. Kasi mbuma na lisangu, esengeli kokwea.
Veiled God in human's flesh, hidden from unbelievers, but being revealed to believers.
Nzambe azipami na mosuni ya moto. Abombami na miso ya bazangi kondima. Kasi amonisami epai na bandimi.
In John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. And we beheld him, the only begotten of the Father, full of grace.
Na Yohane mokapola liboso, na yebande ilo bazalaki, pe ilo bazalaki mboka na nzambe, ilo bazalaki pe nzambe, ilo bakomi mosuni pe afandi kati na biso, pe tomoni ye, mwana likinda longwa na tata, atondi na ngulu.
Now, in the beginning was a word. A word is a thought expressed.
Sikawa na yebande ilo bazalaki, ilo bazali likanisi oyo, ilo bami.
In the beginning, he wasn't even God. Now, our English word today, God, means an object of worship.
Na ebandeli, azalaki ata nzambe te. Nzoka ndeli loba oyo nzambe, nangeleza na biso lelo, elingiko loba eloko ya kosambela.
How confusing it is to the mind. You can make somebody a God. You can make anything a God.
Epesa ka penza mobulu na makanisi. Okokiko komisa moto nzambe.
But in the Old Testament, in Genesis 1, in the beginning, God, the word is used Elohim. Elohim means the self-existing one.
Kasi na kondima na kala, na Genesis ya yambo. Na ebandeli nzambe, liloba oyo basaleli ezali Elohim. Elohim elingi koloba, oyo azali uta na ye moko.
What a difference the word Elohim is to our word God. Elohim means the self-existing one.
Bokeseni ezali monene kati na loba oyo Elohim. Na iloba na biso oyo nzambe. Elohim elingi koloba oyo azali uta na ye moko.
We cannot be self-existing. We cannot be almighty, omnipotent, omnipresent, omniscient. That Elohim expresses all of that. We cannot be that.
Biso tokoki te kozala uta na biso moko. Tokoki te kozala nguya nyonso. Na bokasi nyonso, na bisika nyonso, na boyebi nyonso. Liloba oyo Elohim ezali kotalisa nyonso wana. Biso tokokite kozala bongo.
The tree that you make a god out of, or the building, it's not self-existing.
Nzete oyo, osali nzambe uta na yango. To ndako, ezali uta na yango mokete.
So God, in the beginning, was life, the eternal one. In him was attributes. And those attributes became words, and the word became flesh.
Boye zame na ibandeli azalaki bomoi. Oya seko. Kati na ye makoki ezalaki, pe makoki yango ekomaki maloba. Pe liloba ekomaki mosuni.
Jesus was a redeemer. And to redeem means to bring back. And if it has to bring it back, it had to be somewhere to be brought back to.
Yesu azalaki mosikoli. Peko sikola elingi koloba kozongisa. Soki asengeli kozongisa eloko moko, esengeli liboso ete eloko yango ezala na isika moko boye, po ezongisa mawana.
So you see, all people will never be able to see it, because all people wasn't in the beginning in God's thought. See?
Boye bomoni, bato nyonso tende bakozala na makoki ya komona yango. Po ete, batonyo sotende bazalaki na ebandeli kati na makanisi na nzambe, bomoni.
Look at the priest. When they see him express himself exactly with the word, what he was, they said it's Beelzebub. That showed where their nature was. It was in the modern thought of the day.
Botala banganga nzambe, Tango ba monaki ye komitali sa penza yenge bene na iloba oyo ye azalaki. Balobaki, ezali Bezebula. Yango ezalaki kotali sa lolenge na bango. Eko kanaki na makanisi ya bato ya mikolo wana.
But when the little prostitute that he met at the gate and told her, expressed his Messiah sign by telling her what she had done.
Kasi elenge mwasi yango ya pite. Oyo akutanaki na ye na ekuke. Pe alobelaki ye. Amonisaki elembo na ye ya Masiya wana. Ayebisaki ye makambo asalaki.
While she said, sir, I perceive that you are a prophet. We know the Messiah, when he comes, he will tell us all these things.
Boye alobaki, Messie, na moni ete ozali mosakoli. Toyebi ete Masiya tango akoya, akoyebisabiso makambo oyo nyonso.
She was recognizing him as the Messiah, the anointed one, because he met the scripture qualifications.
Ayebaki ye lokola Masiya mopakolami. Po ete akokisaki makambo yo makomi esengaki.
Don't you see the two pieces of paper were coming together? We know that when the Messiah cometh.
Bomoni bongote. Biteni nyonso mibale ya lokasa ezalaki kokutana. Mwasi alobaki, toyebi ete, tango Masiya akoya.
Now, God might have had to interbreed this and that to get this certain ting of the bell, like the motor.
Bongo tango mosusu nzambe, asegelaki kosangisa, oyo na oyo boye. Pona kosalo lenge moko, ya makelele na ngonga. Lokola mosali ya ngonga.
But when Jesus turned and said, I am he that speaks with you. There was no such an expression as Beelzebub.
Kati tango Yesu abalukaki alobaki, ngai nazali ye, ngai yo nazali kosoana yo. Elobeli lokola Bezebula. Ezalaki te?
She left her water pot, ran into the city and said, come see a man who told me the things that I have done. Isn't this the very Messiah? See?
Atika kimbeki na ye. Akeleki mbangu kati na ingumba pe alobaki. Boya komona moto oyo, alobi na ngai makambo masali ngai. Ye akoki kozala Masiya solo te. Bomoni.
Now what did this putting the old scripture with the experience that Jesus was giving to her, what did it do? It made the Messiah.
Sikawa. Yango esalaki nini? Ezalaki kokutanisa makomi ya kala. Nalobiko oyo, oyo Yesu azali kopesa ye. Yango esalaki nini? Ebimisaki Masiya.
And did you notice quickly her sins were forgiven? Because at the beginning, she was redeemable because she was in God's thinking at the beginning.
Pebo moni yango malamu. Noki noki basubu na ye limisamaki. Poete na ibandeli, akokaki kosikolama. Poete azalaki kati na makanisi na nzambe na ibandeli.
So it redeemed her or brought her back when she seen the express scripture manifested of Jehovah, what he was, what he is.
Na bongo, yango esikolaki ye. To ezongisaki ye. Tango amonaki makomi oyo, eloba maka kokokisama. Ya Yahweh, oyo ye azalaki. Oyo ye azali.
Now when Jesus come, if he had come with Noah's message, it wouldn't have worked. To build an ark and float out. It wouldn't have worked.
Bongo tango Yesu ayaki. Soki ayaka na sango ya Noah. Elikali kubongate. Kotonga masuwa. Peko tepa likona mai. Elikali kubongate.
But that Noah was a portion of God. He acted in a peculiar way because he was peculiar. And his message was peculiar because it was the word being made manifest.
Kasi Noah azalaki eteni ya nzambe. Azalaki makambo ya ndenge mosusu poete azalaki moto ya ndenge mosusu. Pe sango na ye ezalaki ya ndenge mosusu poete azalaki liloba oyo emonisami.
He could not have come with Moses' message. Because it wouldn't have worked. Moses was God in a portion made manifest.
Akokaki koya na sango ya Mose te. Poete elingaki kobonga te. Mose azalaki nzambe oyo amonisami na ndambo.
He was the word expressed for that hour. But Jesus could not come in that. The Bible never said he would come in that way.
Azalaki loba oyo emonisamaki mpona eleko wana. Kasi Yesu akokaki koya bongo te. Biblia elobaki soki mokete ete akoya bongo.
But when he come expressed exactly like the Testament had said he would be expressed, then all those who was redeemable believed it, because they were the thoughts of God.
Kasi tango ayaki, atalisamaki polele ndenge kondima, esilaki koloba ete, akotalisama, na bongo baoyo nyoso, bakokaki kosikolama, bandimaki yango. Po ete bazalaki na makanisi ya nzambe.
The attributes of him at the beginning was made flesh and redeemable and was brought back to God.
Makanisi na ye ya ebandeli ekomaki mosuni. Pe ekokaki kosikolama. Pe ezongisamaki epai na nzambe.
As many as received him, to them gave he the power to become sons of God. Because they were redeemable. They were from the beginning in the expression.
Kasi epai na baoyo bayambi ye. Apesi bango bokonzi na kozala bana nzambe. Po ete bakokaki kosikolama. Bazalaki uta na ebandeli. Kati na botalisami.
If we could stop here a moment, if it would be possible, and think of that tonight, of the message of the hour, the expressed thoughts of Jehovah.
Soki toki kotele maawa mwamoke, soki ekoki, kosale mape, toka nisana ino na pokwa oyo, nantina na sango, ya tango, makanisina yawe oyo, emonisami.
Before the foundation of the world, we are told our names were put on the Lamb's Book of Life.
Liboso na koza isama na mokili, ba ebisi biso. Bakombo na biso, esila kokomama na buku na bomo ya mwana mpate.
Then we can see the two sides, as I first said, why one is odd to the other. It must be that way. It always has been that way. And it always will be that way.
Wana nde toko kiko mwana ngambo nyoso mibale. Ndenge na lobaki liboso ete moto na moto azali ndenge po na moto mosusu. Esekeli kozala bongo. Ezalaka tango nyoso bongo. Ezalaka tango nyoso ndenge wana. Pe kozala tango nyoso ndenge wana.
He was the Word, and the Word was made flesh and dwelt among us.
Azalaki liloba. Pe liloba ekomaki mosuni pe afandaki kati na biso.
Now, God, in back in the days of the Old Testament, we find that after he had appeared to his people in different forms, he veiled himself behind old badger skins. God hiding behind badger skins at his mercy seat.
Sikawa, nzambe na, kuna na tango na kondima na kala, tomonye te sima na ye komi mondi sa epai na batona ye, na olenge ebele, amizi paki, sima na baposo ya kala ya gambala. Nzambe mi bombi na sima ya baposo ya gambala. Na ebonga na ye ya mawa.
We find that how that Solomon, when he dedicated the temple of the Lord, and these badger skins was hanging there, the veil, how that he came in as a pillar of fire and as a cloud and went down behind there and veiled himself to the outside world.
Tomoni ete deke Salomon na tango abulisaki tempelo la Yahweh. Pe baposo yango ya gambala itiamaki kuna. Ezipeli ndenge ekotaki kuna na lolenge yalikonzi na moto pe yalipata. Pe akitaki kuna na sima. Pe amizipaki na miso na bato yalibanda.
But by faith, Israel knew that he was back there. They knew he was there regardless of what any of the heathen worlds had to say. He was hid from the unbeliever.
Kasi na nzeana kondima, isalele. Bayebaki ete azalaki kuna nasima. Bayebaki ete azalaki kuna. Ataso ki bapakano bakokaki kolobanini. Abomba maki na miso na mozayi kondima.
But the believer by faith knew he was back there. They had mercy. And he was at his mercy seat, which was a great secret.
Kasi mondimi na nzaya na kondima, ayebaki ete azalaki kuna na sima, bazwaki ngolu, pe afandaki na ebonga na ye ya mawa. Bongo ezalaki sekere monene.
You know, in the Old Testament, to enter behind that skin was death. Now, to stay from behind it is death. Then, to enter into his glory was death. Now, to stay away from his glory is death.
Boyebi, nakondima na kala. Kokota sima na poso wana, ezalaki liwa. Sikawa, kozanga kokota kuna ezali liwa. Kala kokota na kembo na ye ezalaki liwa. Sikawa, kozala mosika na kembo na ye ezali liwa.
That happened, of course, at the rending of the veil at Calvary, when the veil was rent, the old veil.
Yango esalemaki solo penza. Tango ezipeli epasukaki na Golgotha. Tango ezipeli epasukaki, ezipeli o ya kalakala.
Now to stay out of his presence is death. Then to enter his presence was death. See, it changes back and forth, and you must find the scripture to see what day we're living in.
Sika okotika la mosika na ye ezali liwa. Kalakala kozala liboso na ye ezalaki liwa. Bomoni, ebongwani. Elongwe ndenge ezalaki pe ekomi ndenge mosusu. Pe bosengeli kozwa makomi, pona komona tango nini tozali kobika kati na yango.
Now, when the veil was rent at Calvary, the mercy seat came into plain view. But what happened? It was hanging on Calvary, dripping in blood.
Sikawa, tango ezipeli epasukaki na Golgotha. Ebonga na mawa emwanaki polele. Kasi eloko nini esalemaki? Ebakamaki na Golgotha. Ezalaki kotangisa makila.
As they had tucked blood year after year at the cleansing of the sanctuary and the sprinkling of the mercy seat.
Nenge bazalaki kozwa makila mobu na mobu. Na tango ya kopetola esika na bule pe komwangisa ebonga na mawa.
There, God, with his great mighty stroke of lightning power, split the old badger veil from top to bottom, and the mercy seat came into plain view.
Kuna nzambe na nguya na ye monene ya makasi ya mokalikali. Apasola ki ezipeli yango na poso ya gambala. Kobanda na likolo kino na se. Pe ebonga na mawa emwana ki polele.
The real genuine Lamb of God was hanging in plain view on Calvary. The real mercy seat. When God had paid the price himself.
Mwana na pate o ya solo solo ya nzambe. Abaka maki polele na miso na bato na Golgotha. Ebonga na mawa ya solo, tango nzambe afuta kintalo.
And become one of us. And it manifested himself as a man. To get acquainted with us and we to be acquainted with him.
Pe akomaki moko na biso. Pe ye moko abimonisaki na lolenge ya moto. Po ayeba biso, pe biso to yeba ye.
The mercy seat was in plain view of all Israel on that day of the atonement.
Ebonga na mawa. Emonaki polele na miso ya Israel mobimba mokolo wana ya bolimbisi.
But alas, the traditions of the church fathers in that day had, by their traditions, had veiled the true mercy seat from the people.
Kasi keba, mimesano ya batata ya lingomba ya mikolo wana, na nzela na mimesano na bango, ezipaki ebonga na mawa ya solo na miso na bato.
If they would have known the scripture, each piece would have come like the Chinese tag.
Soki bayebaka makomi, meleteri moko na moko ilingaki kokutana, lokola lokasa wana ya bashinwa.
The Old Testament prophecy would have been fulfilled, and it was, and if they'd been taught the scripture, they would have seen the mercy seat.
Esakoli yako nima kala, ilingaki kokokisama pe, ikokisamaki. Pe soki, bateyaka bango makomi mbele, bamonaki ebonga na mawa.
as Moses said here, that to this day their veil is still over their hearts. They don't see it.
Lokola Mose, ilomama ki awa ete, kino lelo oyu, bazipami misu. Ezali na ino likolo na mitema na bango. Bazali komona yango te.
But he was God, the suffering and the atonement. He was the genuine mercy seat standing in full view.
Kasi azalaki nzambe monyoko pe bolimbisi. Azalaki ebonga na mawa ya solo solo oyo emwanaki polele na miso na bato.
As we sang to him, lo, behold him in plain view. There he is, a mighty conqueror, since he rent the veil in two.
Ndenge tozalaki koyemba nzembo oyo. Botala, ye wana polele na miso na bato. Ye wana molongi na nguya. Uta apasola ezipeli na biteni mibale.
See, he came the mercy seat hanging in clear view of the congregation. But them being under the popular opinion.
Bomoni, ayaki, ebonga na mawa. Abaka mi polele na miso na liangani. Kasi bango, lokola, bakonza maki na makanisi ya bato.
Now, men and women and delegates of this convention, I want to say this without respect to person, but in the view of today, in view of what we are here for today, I'm afraid that the traditions of the fathers, the church fathers, has hid this from too many people.
Sika wa mibali pe basi. Daba toma oyo baye na likita oyo. Na liiko lo baboye. Kozanga kopona bilongi. Kasi, kotala ndenge tozali lelo oyo. Kotala tina oyo toyei awa lelo. Nazaliko banga ite mimesano ya batata. Batata ya lingomba. Ebombi likambo oyo na miso na batu ebele.
Since the Holy Ghost has come and this last days is prophesied and the veil has been rent, too many people try to hang to their traditions of the fathers.
Uta molimo mosanto ayaki na mikolo ya suka oyo. Ndenge esakola makipe ezipelie pasukaki. Bato ebele penza bazali komeka kokanga mana mimesano na bango oyo ya batata.
And that's why they can't see this extreme joy and peace and things that the church has today. Yet, it's in plain view of those who believe.
Pe yango wana bazali komona te esengo munene oyo, kimia. Pe makambo oyo lingomba, ezali na yango lelo. Nzokande, ezali komona na polele na miso ba oyo bandimi.
He hid the word, the promised word of this day. Now, the traditions has made a veil. They say that the days of miracles is past.
Abomba ki liloba. Liloba ya elaka ya tango oyo. Sika o imesano esali ezipeli, baloba ka ete tango ya bikamwa esila koleka.
A man spoke to me, a fine cultured gentleman in Tucson, Arizona, where I live. I'd had a meeting at the Ramada. And we've been speaking at the businessman's convention where the Lord Jesus had come present and done great things.
Mobali moko asolaki na ngai. Moto malamu ya mayele mingi na Tucson, Arizona, esika na vandi. Nazalaki na lianga ni na Ramada. Pe tozalaki koteya na likita ya bato na mombongo epai wapi nkolo Yesu ayaki pe asalaki makambo minene.
And this Christian gentleman came to me and he said, a minister of the church, fine man, and he said, Brother Branham, you are trying to project to the people an apostolic age. He said, and when the apostolic age has ceased.
Pemo Kristo yango ayaki, epa inangai, pe alobaki, azalaki motei na lingomba, moto malamu, pe alobaki, ndeko Branham. Ozali komeka kotali sabato eleko ya bantoma. Alobaki, natango yo eleko ya bantoma, esila koleka.
And I said, I pray thee, my brother, show me when the apostolic age ceased in the scripture.
Pena alobaki, na bondeli yonde korangai. Lakisanga na kati na makomi, tango nini eleko ya bantoma esila ki.
I said, the apostolic age began on the day of Pentecost. And as Peter said on the day of Pentecost, the promise is unto you and to your children and to them that are far off, even as many as the Lord our God shall call. When did it cease?
Nalobaki. Eleko ya bantoma e bandaki mokolo ya Pentecote. Pe ezali. Petro lo alobaki. Na mokolo ya Pentecote. Elaka yango ezali po na bino. Na bana na bino. Na ba oyo bazali mosika. Ba oyo nyonso kolo nzambe na biso akobenga. E sila kitango nini?
If God is still calling, then the apostolic age still is in session.
Soki nzambe azali na ino kobenga. Boye eleko na bantoma ezali se kokoba.
And so that is where the people try to blindfold so many people by the traditions of the elders, as it was then, and you fail to see why the people are so elated and so enthused.
Na bongo wana nde esika bato bazali komeka kozipa miso ya ebele na bato na zaya mimesano ya bampaka. Ndenge ezalaki kala kala. Pe bozali komona te tina nini bato, batondi na esengo boye, pe bazali kosepela boye.
And these conventions are such an oddball, such a strange thing to other people. It's because that they see, they broke through those barriers.
Pe, makita oyo ezali penza ndenge, ezali penza kokamwisa. Po na bato mosusu ezali po bazali komona ete, basili kokatisa bipekiselo yango.
They broke through those veils into the presence of God, where they see the manifested promise of this hour made manifest before the people. They see what God promised.
Bakati si bizipeli yango, kino aliboso na nzambe, epai wapi bazali komona elaka oyo emonisami na tango oyo, komonisa maliboso na bato, bazali komona eloko oyo nzambe alakaki.
In Joel 2:28, he promised that in these last days there would be a lot of rain poured out upon the people in the last days.
Na yowele, mibale, tukubaye na mwambe, alakaki ete, na mikolo ya suka oyu, mbula na sima ekonoka likolo na bato, na mikolo ya suka.
I think the Greek word there is kenosis, which means that he emptied himself out, not in the way that we would say like something was inside of somebody that he emptied out, but he poured himself out.
Na kanisi ete iloba ya ba Greek, na isika yango ezali kenos. Eliki koloba ete amisopaki mobimba. Ezali te lokola, tokokaki koloba, ete eloko moko ezalaki na kati na mutu. Oyo ye asopaki, kasi amisopaki ye moko.
He changed his imartha. He changed from what he was to what he is.
Abongolaki, amorphe na ye. Ah, abongolaki uta na oyo azalaki kokoma oyo azali.
He never changes his nature. But on the day of Pentecost, he changed himself from being the Son of Man to the Son of God.
Abongolaka lolenge na ye, ata mokete. Kasi na mokolo ya Pentecote, amibongolaki, uta na mwana moto, kokoma mwana nzambe.
He came not with the people, he came in the people. See, the same God to carry his ministry on through in this great age.
Ayaki elongo na bato. Ayaki kati na bato. Bomoni, kaka nzambe wana. Pona kokoba lotomo na ye, kati na eleko monene uyu.
He prophesied in the Bible that there would come a day that would not be neither day or night, but in the evening time it should be light.
Asakola ki kati na Biblia ete. Mokolo moko ekoya oye kozala moite to butute. Kasi na tango na pokwa, pole ekozala.
Now the sun geographically rises in the east and sets in the west. It's the same sun all the time.
Sika kokokala na mambi ya se, moye bimaka na ibimelo na tango, pe lalaka na elimelo na tango. Ezalika ka moye yango, tango nyonso.
Now when the sun, S-O-N, revealed himself in the manifestation of the promised word, Israel, the eastern people.
Nzokande mwana. M-W-A-N-A. Ambi monisaki. Nako talisama yali loba na elaka. Epa na isalele batore bimena tango.
We've had a day of gloom. We've had enough light in the reformers and so forth to make churches and denominations and join them and come in and kiss the babies and marry the old and bury the dead and so forth and live in the church.
Tolekaki na tango moko ya molili. Tozalaki na pole oyo ekoki na tango na babongisi. Pe bongo na bongo. Pona kosala mangomba pe bibongiseli. Kosangana na yango pe kokota na kati na yango. Pe kopepa babebe. Kobalisa mikolo kokunda bakufi pe bongo na bongo. Pe kobika kati na lingomba.
But in the evening time, it shall be light, he said, in the evening time. And no scripture can be broken.
Kasi na tango na pokwa, pole kozala. Alobaki, na tango na pokwa. Pe atali komi mokote ekoki kubukama.
And the same S-O-N that poured out himself, kenosis, on the day of Pentecost, promised to do the same thing in the evening time. See, it's according to the promise.
Pekaka, M-W-A-N-A, Oyo, Amiso Pakik, Kenos, Namokolo ya Pentecote, Alakaki ete akosala kaka likambo yango, Natango na poko, Bomoni, Elokobani na ilaka.
Get the tag together. Look what's happening and look what he promised. Then you see where we are at. Get the thing together. You can see the unveiling of this great and mighty one.
Kutani sabiteni yango ya lukasa. Tala nini ezaliko salema pe tala nini alakaki. Nde okomona isika tokomi. Sangisa yango. Okomona kozipolama ya motomunene pe yanguya oyo.
Traditions has blinded the people again to these great things that's been prophesied.
Mimesa no zipili susu bato miso. Liboso na makambo minene oyo esakola maki.
Moses, when he came forth from the mountain, which was on fire, how beautiful the illustration.
Mose, tango utaki na ngomba oyo ezalaki kopela moto. Boni etali seli yango ezali kitoko.
Moses had went down to Egypt and told the church fathers that the Lord God had to visit him in the name of I am.
Mose akendeki na Ezipito. Koyebisa batata ya lingomba ete Yahweh Nzambe. Ayaki kotala ye na kombo ya Ngai Nazali.
That name is present tense. Not I was, will be, but I am ever the same. The same yesterday, today, and forever. He is present tense.
Kombo yango ezali na eleko oyu. Ezali te ngai nazalaki na kozala kasi. Ngai nazali. Motino moko tango nyons. Motino moko lobi lelope libela. Azali eleko oyu.
That compares with Hebrews 13:8. Jesus Christ the same yesterday, today, and forever.
Ye. Yango ekokani na baebele zobi le misato mwambe. Yesu Kristo botindo moko lobi lelope libela.
It's still the prophesied word and the congregation that was to dovetail with that word, the experience of this day. The reformers had it. Oh, but this is another day. See what day we're living in.
Ezayi lisusu iloba na esakweli. Pelo sambo, esegele kiko kuka na iloba yango. Lobiko ya lelo. Babongisi bazalaki na yango. Oh, kasi oyo ezali eleko mosusu. Botala eleko nini tozali kobika kati na yango.
Just as he couldn't come in the days as he came on earth in the way that Moses came or any of the prophets came, it wasn't prophesied.
Kaka ndenge akokaki teko ya na mikolo oyo ayaki na mokili. Ndenge Mose ayaki. To ndenge basakoli mosusu bayaki. Esakola makate.
And in this last days, it's prophesied to come this way. It can't come in the form of Luther's revival. It can't come in the form of Wesley revival. It's a restoration. Now, it's a time that it must come back to the original sunlight. The original.
Pera mikolo ya suka. Eko sakola maete. Eko sale maboye. Eko kite koya na lolenge ya kolamuka ya Luther. Eko kite koya na lolenge ya kolamuka ya Wesley. Ezali tango ya bozongisi. Ezali tango oyo makambo esegeli kozonga na pole ya ebandeli ya mwana oyo ya ebandeli.
Oh, how we could lay the scriptures in already, new theologians. What part of the world you're from, you know that that's true. It's a promise.
Oh, boni tokokaki kolakisa makomi. Natila na likambo oyo. Pe bino bato na likindo atabo uti na eteni nini ya mokili. Boyebi ete ezali solo. Ezali elaka.
That's what makes the people so odd. That's what makes the oddballs that you call them.
Yango de ezali kokomisa bato ndenge mosusu. Yango de ezali kokomisa bato ndenge, ndenge bobenga kabango.
It's because that the veil has been opened from the traditions and they see it. He's the same yesterday, today, and forever.
Ezali po ete ba. Ezali. Ezipeni etili kofungwama. Longwa na mimesano. Pe bazali komona yango. Azali motino moko lobi lelope libela. Bomoni.
It's the promise of God. We cannot go against that because the scriptures cannot be broken.
Ezali. Ezali elaka ya Nzambe. Pe to koki kote mela yango te. Po ete makomi e koki kobuka mate.
Yes, we find that he promised that. He had emptied himself into his people. And he's the same yesterday, today, and forever.
Iyo, tomoni ete alakaki yangu. Ami sopaki ye moko kati la batuna ye. Pe azali motindo moko, lobi lelope libela.
Moses, after he went down into Egypt and declared this, then the Father vindicated his message by coming on Mount Sinai in the same pillar of fire, and set the mountain on fire.
Mose, simana yeko kende na izipi tope koloba bongo, nde tata atato laki sango na ye. Wana akitaki likolo na ngomba Sinai, kata likozi na moto yango, pe ngomba ezinga maki na moto.
Did we notice the one he had given the promise to, he brought him forth with the word.
Tomona ki malamu, moto oyo ye apesa ki elaka, atinda ki ye na liloba.
He had the commandments. And to have this commandment, he had the commandments was the word.
Azalaki na mibeko pe, pona kozwa mobeko yango, azalaki na mibeko yango ezalaki liloba.
The word had never come to the people yet. So the word always comes to the prophet. And he was the prophet for that hour.
Liloba eyaki na ino epai na batote. Na bongo, liloba eyaka tango nyoso epai na mosakoli. Pe azalaki mosakoli pona ileko wana.
Like Jesus was the word. John was the prophet. And Jesus came to him in the water because the word always comes to the prophet without failure. The word comes to...
Ndenge moko pe Yesu azalaki liloba. Yohane azalaki mosakoli. Pe Yesu ayaki epai na ye kati na mai. Po ete liloba eyaka tango nyoso epai na mosakoli. Ezalaka tango nyoso bongo. Bomoni, liloba eyaka epai na ye.
So Moses, the word came to him, the commandments. And he had them.
Bongo Mose pe, liloba eyaki epai na ye, mibeko. Pe azalaki na yango.
Now, while before the word was giving out and made manifest, Moses had to veil his face. Amen. For the word wasn't completely made manifest.
Sikawa, pona nini? Libosete iloba ye pesama. Pe moni sama, Mose, asegele ki kozipa elongina ye pambate, liloba e moni sama ki na ino na mubimbate.
They know something had happened, but they didn't know what it was. The roaring and thundering to, they said, let Moses speak and not God.
Bayeba ki ete likambo moko e utaki kosalema. Kasi bayebaki te soki ezalaki nini. Kongulu mape kake. Kino balobaki, Mose aloba, kasi Nzambe te.
And God said, well, I will do that. From this forth, I'll not appear like this no more. I'll send him a prophet. So he'll, I speak through my prophet.
Pe Nzambe alobaki, boye, nakosala bongo banda lelo, na komona na lisusu boyete, na kotinde la bango mosakoli. Na bongo ako, na koloba na nzela na mosakoli nangai.
Now, if Moses, with the natural law, as Paul in 2 Corinthians here has revealed to us, had the daily faith with the natural, how much more will the spiritual be glorious and veiled to the unbeliever before it's made manifest to him?
Sika wasoki Mose na mobeko oyo ya mokili. Ndenge Paul amonisi biso awa na bakolinti ya mibale. Asegela ki komizipa elongi na oyo ya mokili. Boni oyo ya molimo ekoleka na kembo. Pe ekozipa mana miso na mozani kondima. Liboso ete emoni sabela ye.
How much more would they call if Moses was an oddball? How much more will they call you? Who's broke through the veil, has went into the pillar of fire, has come out with the blessing.
Koleka boni bakobenga, Mose azalaka motomoko ndenge. Koleka boni bakobenga bino. Bino ba oyo, bokati si ezipeli. Bokoti na kata likonzina moto. Bobibina lipamboli.
And now you are veiled. The people can't see it, they can't understand it.
Pesi kawa, bo zipami, bato bako kikomo na yangote, bako kikososo na yangote.
If the natural be glorious, how much more will the supernatural?
Soki o ya mokili, ezaina kembo, kole kaboni o ya molimo.
If the natural which had an end to it was to be glorious, how much more this which has no end to it will be glorious?
Soki o ya mokili. O ezalaki na suka. Esengalaki kozala na kembo. Kole kaboni oyo ezangi suka. E kozala na kembo.
But still it's veiled. It's veiled not to the believer, but to the unbeliever. He cannot see it. God always veils himself from the unbeliever.
Kasi nzoka nde ezipami. Ezipami te pona mondimi. Kasi pona mozai kondima. Ako kiko mwona yango te. Nzambe amizi pakatango nyoso liboso na mozani kondima.
Traditions hide it like they did then. They do it today.
Mimesano nde zipaka yango. Ndenge basala ki kalakala. Bazali pe kosala bongo lelo.
That was a spiritual veil that we have now. Where the natural veil was, they're vindicated by the prophet with the written word. A prophesier. One who comes with the written word to make it plain. They know the word was there, but they didn't know what it meant, and Moses made it plain.
Oyo tozaina yango sikawa, ezali ezipeli ya molimo, na esika ezipeli ya mokili ezalaki. Batatolami, na mosakoli oyo azali na liloba, oyo ekomami. Moto oyo asakolaka, oyo ayaka na liloba, oyo ekomami. Pona kotalisa yango polele. Bayebaki ete liloba ezalaki wana. Kasi bayebaki te nini yango elingaki koloba. Pe Mose, atalisaki yango polele.
He said, the commandment says this, and this is why. He made it plain. And before it was made plain, it was veiled.
Alobaki, mobeko elobi boye. Pe tia na yango, yango oyo. Atalisaki yango polele. Peli boso ete etalisa ma polele ezipamaki.
And so is it today. Veiled to the people until it's revealed and made plain to the people. God, the mighty God, veiled in human flesh, the Word. Notice, now we find out that it was hid to the unbeliever, but revealed to the believer. Notice, Moses had to enter this pillar of fire alone. No one could go with him.
Ezali pendenge moko lelo. Ezipami epai na bato. Kino ekomonisa mape, ekotalisa mapolele epai na bato. Nzambe na nguya. Azipami kati na mosuni na moto. Liloba. Botala malamu. Sika otomoni ete, ezipama ki epai na mozangi kondima. Kasi emonisa maki epai na mundimi. Botala malamu. Mose asengelaki kokota kati ya likonzi na moto yango ye moko. Moto moko te akokaki kokende elongo na ye.
It was not. What does that speak to us? That you don't come into this by joining a Pentecostal group.
Ezalaki te yango eliko loba nini po na biso. Ete bakokota kati na yango te na kobikotisa kati na lisanga ya ba pentecôtiste.
See, he never revealed it to a group, he revealed it to an individual.
Amen.
And that's the way it is today.
Bomoni, amonisaki yango na lisanga moko te. Amonisaki yango na moto moko. Ezali pe bongo lelo.
He said, I belong to a church. I belong to this, but that won't work.
Amen.
See?
Okoloba. Nazali moto ya. Yali ngoba moko boye. Na, nazali moto ya etonga boye. Kasi yango ekotambo la te. Bomoni.
And for anyone to try to follow Moses to impersonate it was death.
Amen.
And so is it today, spiritual death to try to impersonate.
Pepo la moto nyonso. Komeka kolanda Mose, pona komekola yango, ezalaki liwa. Ezali pe bongo lelo. Liwa ya molimu. Komeka komekola.
That's what the night we're getting into. There's raising up amongst the groups carnal comparisons.
Amen.
Somebody try to act like it and live a different life.
Amen.
Yango nde, na pokwa oyo toni okomande wana. Boko kanisi. Yanzoto ekomi komona na kati na bitonga na bato. Moto azali komeka kosala makambo lokola yango. Kasi azali kobika ndenge mosusu.
Can drink, can smoke. Women can live any most any way they want to. And like the world and stay home and watch television and the things of the world and still call themselves Pentecostals.
Akoki komela masanga, akoki komela makaya. Basi bakoki kobika na ndenge nyonso balingi. Lokola mokilipe, kotika na nandako, pona kota la television. Pe makamo ya mokili. Kasi bazali kokoba komibenga ba pentecôtiste.
They are trying to impersonate a genuine thing. It's never been revealed to them yet.
Bazali komeka komekola eloko o ya solo solo. E monisamela bango na inote.
When it is revealed, it's glorious and something takes that out of you when you walk in there. You become a veil.
Soki e monisami, ezali na kembo. Pe eloko moko, ekobimisa yango kati na yo soki okoti kuna. Okomi ezipeli.
It just won't work. And to impersonate it was death.
Ezali, ekotambo la te. Pe komekola yango, ezala kiliwa.
Moses veiled, he was the living word to the people. And today, the people that are veiled are the same thing. They are written epistles.
Amen.
Read of all men.
Amen.
Not a new epistle, but the epistle that's been written made manifest.
Ezipeli ya Mose. Azaki iloba ya bomoi pona bato. Pelelo. Bato yo bazipami bazali ndenge moko. Bazali mikanda ekomami etangami na bato nyonso. Mokanda ya sikate. Kasi mokanda oye komami, pe monisami.
It's those who believe the word and the promise of this day that God is pouring out his spirit upon all flesh. And that is written epistles.
Ezali ba oye bandimi liloba pe elaka ya lelo. Den zambe azali kosopa molimu na ye likolo na bango, mosuni nyonso, pe bango nde mikanda oyo ekomami.
And when a person tries to carnally impersonate that, it backfires. Your life shows what you are.
Petango moto azali komeka komekola yango na lolenge ya zoto ekozongela ye. Bomo ina yo ezali kotalisa o yo zali.
One time there was a boy. He'd gotten some trouble. He was a good boy, but he went to court, and the judge said, "I find you guilty. I must punish you to life in prison."
Mokolo moko. Elengo bali moko. Ami lokela kili kambo. Azalaki elenge moko malamu. Kasi akendeki na esambi selo. Bongo, mosambi selo baki, namoni ete okwe na likambo. Nasegeli ko pesa yo etumbu ya boloko, pona bomo na yo mobimba.
He said, I want to try my own case. He said, I want to go in upon my record. He said, you have no record. Your record is what's condemned you.
Alobaki, nanina samba ngai moko. Alobaki, nagina loba natina bizali malamu nangai yakala. Alobaki, ozali atala bizali ya malamu te. Bizali na yo yakala nde ekwesi yo.
And that's the way it is today. The reason the church is not advanced like it should, it's the record, it's the lie.
Ezali pe bongo lelo. Yango wana lingomba ekeli bosote ndenge esekela kiko kende. Ezali pona bizaleli. Ezali pona lokuta.
We must become more dedicated. We must believe every word of God. We must seek until that word is made real to us. See, the record is what keeps us from entering in.
Tosengali komi pesa mingi koleka. Tosengali kondima iloba nyonso ya Nzambe. Tosengali koluka kino ete, liloba yango ekoma likambo ya solo pona biso. Bomoni, bomoni, bizali inde ezali kopekisa biso ete tokota.
But one time, they let you get out of this loop in this same court. The boy had no money. He could not pay it off. The fine was weighing the thousands of dollars. But he had a big brother that came and paid it off for him.
Kasi bokolo moko, pona kosalisa bino ete bobima na motambo oyo. Kaka na esambiselo yango, elenge yango azalaki na mbongo te, azalaki na makoki ya kofuta te. Lomande esengaki bankoto ya badolar, kasi azalaki na kulutu moko ya mobali, oyo ayaki kofutela ye yango.
Now, we've got a big brother, Jesus, the Son of God, and he come to pay it off for us if we'll just believe it and be able to enter into the veil with him, like he is our Moses. Jesus is our Moses of today.
Bongo tozali na kulutu moko, Yesu, mwana nzambe, pe ayaki kofutela biso yango, soki tokoki bobele kondima yango, pe kokota na kati ya izipeli, elongo na ye. Ndenge moko ye azali Mose na biso. Yesu azali Mose na biso ya lelo.
Moses' veil was the living word to the people. Today, Jesus' veil is the living word to the people that Jesus in the church.
Mose ezipeli. Azali loba na bomo ipona bato. Lelo Yesu, oyo azipami, azali loba na bomo ipona bato. Elingi koloba Yesu kati la lingomba.
The Holy Ghost, the Son of God, in the people, revealing the word by the promise of this day. Makes it just exactly. Same now.
Molimo Mosanto mwa na nzambe katila bato. Azaliko Moise eloba na nzela na elaka ya lelo. Azaliko kokisa yango penza. Ndenge moko lelo.
And remember, Moses did this and manifested this not to all the world, but to the Exodus people. Just one class of people. That was those who come out of the Exodus.
Pebo mi kanisela. Mose asala ki yango. Pe amonisa ki yango. Namokili mobimbate. Kase paina bato ya esode. Kaka etonga moko ya bato. Ezaliba oye babimaki uta na eso. Kati na esode.
And today the Holy Spirit, in the face of people who says divine healing is not right.
Lelope moli mosato. Liboso na bato oyo balobaka. Lobiko na nzoto kouta na nzambe e koki kozala solo te.
When I was consulting a doctor called me the other day of a little lady. Oh, there's been 4 or 5 cases there of laying just at the point of death giving hours. And the Holy Spirit healed him.
Tango na zalaki koya babato. Mokolo wana. Munganga moko abenga kingai. Pona elenge mwasi moko, oh, babeli bazalaki wana mine to mitano, bazalaki kobunana liwa. Apesa ki bango kaka mwa bangonga, pe molimo santo, abikisa ki bango.
The doctor was questioning, he said, how can this be? Well, I said, that's my patient. I said, it was, but now it was God's. It's his subject now, see.
Monga ngazali kotela yango tembe, alobaki. Ndenga nini kukiko sali mabuye. Tala. Alobaki. Na. azali bobeli nangai. Na lobaki, azalaki, kasi sika wa komi ya nzambe, ye, akomi sika wa moto na ye, bomoni.
And so you see the thing it is that God is calling an exodus to come from behind the fleshly curtain who tries to impersonate, who tries to join church. Not Methodist, Baptist, Presbyterian all together, but Pentecostal churches.
Na bongo bomoni likambo yango, ezali ete nzambe azali kobenga bato na esode, ete babi makati na izipeli ya mosuni, oyo ezali koluka komekola, koluka kokota na lingomba, ba metodiste, ba batiste, ba presbyterien, bango nyoso te, kasi mangomba ya ba patekotiste.
It is an individual affair. It's you and God. You have to go in, not your group, not your church, not your pastor, but it's you has to go in.
Ezali likambo ya moto na moto. Ezali yo na nzambe. Yo ndo osengeli kokota. Etonga na bino te, lingomba na bino te, mokengeli na bino te, kasi yo nde osengeli kokota.
I want you to notice another characteristic of Moses. When he come out, yet being a prophet, being a great man that he was, when he come out with the word, the people saw that he was changed. Something had happened to him.
Na kolinga ete bomona lolenge mosusu ya Mose. Tango abimaki, ata azalaki mosakoli, ata azalaki motomo nene, ndenge wana. Tango ayaki na liloba, bato bamonaki ete abongwani. Likambo moko ekomelaki ye.
When he come out with the vindicated word of that hour, the commandments, he was a changed person.
Tango ayaki na liloba oyo etatolami ya eleko wana, mibeko, akomaki moto oyo abongwani.
And so will you be. When you come from behind that human veil that would laugh at a meeting like this, that man who would stumble at divine healing and say the days of miracles is past.
Yope okoma bongo. Tango okobima na izipeli ya bomoto. Oyo esala kayete moto atyo la mayangani ya boye. Ete moto abeta libaku na lobiko la nzoto kouta na nzambe. Pe aloba ete eleko ya bikamwa esila koleka.
You drop from behind that human veil there, the traditional veil, and everybody will know something happened to you.
Soki obimi na ezipeli wana ya bomoto, ezipeli ya mimesano, ne moto nyoso akoyeba ete likambo moko ekomeli yo.
Like our honorable brother Jim Brown, imagine most Presbyterians are knows that something happened to him because he come from behind a traditional veil.
Lokola ndeko na biso ya lokumu Jim Brown, na banzi ete ba presbyterien mingi bayebi ete likambo moko ekomeli ye. Poete abimi na izipeli ya mimesano.
He saw something in the people that attracted him. And he came out from behind the veil.
Amonaki eloko moko kati na bato. Oyo ebendaki ye. Pe abimaki na izipeli yango.
But when you come out from behind the veil, you'll be in full view of the people. Then if they can see that something has happened to you.
Yo. Tango kobima na izipeli. Okomona na polele na miso na bato, na tango wana, na lolenge ete, bakomona ete likambo moko ekomeli yo.
The veil word to the unbeliever, but in full view of the believer, Jesus Christ the same yesterday, today and forever.
Liloba oyo ezipami, liboso na mozaiki kondima, kasi ebona ni polele na mondimi, Yesu Kristo motino moko, lobi le lope libela.
Then it was God. In them days, it was God in a man, his son, Jesus Christ. We believe that.
Na tango yokuna izalaki nzambe. Na mikolo yango izalaki nzambe kati na moto moko mwana ye, Yesu Kristo. Tondimi yango?
Not just a prophet, not just an ordinary man, ordinary human.
Azalika mosakolite? Kako mbali lokola mibali nyon sote? Moto lokola bato nyon sote?
It was God in Christ. God in a man. The fullness of the Godhead bodily in a man. God in a man. Now it's God in man. The fullness of God in the Godhead bodily in his entire church. Manifesting himself fulfilling his word.
Ezalaki de Nzambe kati la Kristo. Nzambe kati la moto moko, litondi ya bonzambe, na nzoto ya moto moko. Nzambe kati la moto moko. Sikawa ekomi, Nzambe kati la bato. Litondi ya Nzambe kati la bonzambe, na nzoto. Kati la lingomba na ye mobimba. Kobi moni sa ye moko, koko kisa iloba na ye.
Now we find God all ages has had skin on him. God has been hid behind a veil.
Sikawa tomoni ete, Nzambe na bileko nyoso, alata kaposo, ye Nzambe aboma na kalasima na izipeli.
It just reminds me of a little story that happened down in the south. And so there's a Christian home.
Ezali peza ukansela ngai mwa lisolo moko oyo esalemaki kuna na sudi na bongo libota moko ya ba Kristo ezalaki kuna.
And then in this Christian home they believed God and they thought that God protected them from all troubles in which he does.
Pika de libota yango ya ba Kristo bazalaki kondimela Nzambe pe ba bazalaki kokanisa ete ete Nzambe azalaki kobatela bango na mikakatano nyonso pe ya solo abatelaka.
And they had a little junior, a little boy about 7 or 8 years old, and he went to Sunday school and was a very fine little lad, but he was scared in a storm, especially when lightning was flashing.
Pe bazalaki na mwa elenge moko, mwa elenge mobali ya mibu pene na samboto mwambe. Pepe azalaki kokende na etelo ya lomingo, pe azalaki mwa elenge moko malamu. Kasi na tango ya mopepe makasi, mingi peza tango mikali kali, ezalaki kosala, azalaki kobanga mingi.
And I told this to a man the other day when this piece had come out about this man being healed, the same minister said, they make a god out of you, Brother Branham.
Pe bokolo wana, na betelaki mobali moko lisolo oyu. Tango sango ya moto oyo abikisamaki epanzanaki. Kaka mote yango alobaki. Bazali kokomisa yo Nzambe de Kobranam.
Well, he was a critic, so I thought I'd just let, kind of break it off just a little bit, not to hurt, you know, but just kind of...
Hey, azalaki motele meli. Nabongo, nakalisaki ete, nakokaki bobele, kokata lisolo yango na mokuse. Po na kozokisa mote mate, bomoni, kasi kaka mwa...
I said, is that too far from the scripture to be that? See? I said, no, it isn't. I said, because Jesus called prophets gods. That's right. God.
Nalobaki, kozala Nzambe, ezali peza musika mingi na makomi, bomoni. Nalobaki, te, ezali bongo te. Nalobaki, po ete Yesu, abenga ki basakoli ba Nzambe, bomoni. Ezali ya solo, Nzambe.
And they say, well, you people try to take the place of God. That's not too far out. That's exactly what it is. Amen. It's exactly God manifested in flesh, amen, just as he promised.
Peba lobaga, hey, binobozali ko meka kozwa esika na Nzambe.
This little family, we find, I told him this little story, which come to my mind just now, that one night it come up a storm, and mother said to Junior, said, now, you go on upstairs, son, and go to bed. He said, Mom, I'm scared. And he said, ain't nothing going to hurt you. Go on up and go to bed.
Bongo, libota moke yango, nalobela ki ye, mwali solo yango, oyo ikomela ki ngai, na makadisi kaka la tango wana. Ete, mokolo moko, na butu, mopepe makasi yaki, pe mama alobaki na junior. Alobaki, sikawa, matala likolo mwana, kende kolala. Alobaki, mama, nazali ko banga. Alobaki, bongo. Eloko moko te ekosala yo mabe, matana likolo pe kende kolala.
Little Junior laid up there and the lightning flashing around the windows. And the little fella got so nervous, he sticking his head under the cover and he could still hear the lightning, or see the lightning flash on the windows and hear the thunder roar.
Elenge yango alalaki kuna na likolo, pe mikalikali ezalaki kongenga na maninisa. Pe mwana yango akomaki penza motema likolo. Abomba ki moto na ye na se ya bulangiti. Kasi azalaki kaka koyoka mikalikali. Toko muna mikalikali kongenga na manilisa. Pepe koyoka kake konguluma.
So he said, Mama. And she said, what do you want, Junior? He said, come up here and sleep with me.
Na bongo alobaki, mama, pe alobaki, oligini ni mwana. Alobaki, mata wakulala ilongo na ngai.
So, she come up the steps like any good, loyal mother would. And she came up and she took little Junior in her arms and she said, Junior, mother wishes to speak to you just a moment. I said, all right, mama.
Na bongo, amataki na bibuteli. Lokola mama nyoso ya malamu ya sembo. Amataki. Pe, amemaki mwana na maboko na ye. Pe alobaki, mwana. Mama alingi kosoa na yo mwa moke. Alobaki, malamu mama.
So now you must bear this in mind. We go to church constantly. We read the Bible. We pray. We are a Christian family. We believe in God.
Alobaki, sikawa kobosa na likambo yote. Tokendekelo sambo tango nyoso. Totanga ka Biblia, tobondelaka. Tozaili bota ya Bakristo. Tondimeli nzambe.
And said, we believe that in storms and whatever goes on, God is our protection.
Pe alobaki, tondimaka ete na tango ya mopepe makasi. Pe ya makambo nyoso, nzambe azali bobateli na biso.
He said, mama, I believe every bit of that. But said, when that lightning's so close, he said, I want a God with skin on it.
Alobaki, mama, nandimaka nyoso wana. Kasi alobaki, tango mikali kali yango ekomi penza pembeni boye. Alobaki, nalingi nzambe oyo alati poso.
So, I think not only Junior, but all of us feel that way. When we get together, when we pray one for the other, God, with skin on it.
Boye na nakanisi, ezali kaka po na mwana wana te. Kasi ezali pe bongo po na biso nyoso. Tango to sanganaka, tango to bonde la kaba moko po na bamosusu, ezali nzambe alati poso.
And we find out here that God has always had skin on him. When Moses see him, he had skin on him. He looked like a man.
Peto moni awa ete nzambe alata katango nyoso poso. Tango Mose amona ki ye alata ki poso. Azala ki lokola moto.
When God was behind the curtains, he had skin on him. And God tonight in his church is veiled in his church with skin on it. He's still the same God. We find that.
Tango nzambe azalaki na sima na barido, alataki poso. Pe nzambe na pokwa oyo, kati na lingomba na ye. Azipabi na poso kati na lingomba na ye. Azali kaka nzambe yango moko na pokwa oyo, tomoni yango.
But now as ever, the skin veil is what catches the traditions. They just can't believe it. That's God making them people act like that.
Kati sikawa lokola tango nyoso, ezipeli ya poso nde ekanga kami mesano. Bakoki atako ni mate ete nzambe nde azali kosali sabato yango makambo ya buye.
See, it's because God's veiled in his church. In skin on him. That's right.
Bomoni, ezali po ete nzambe azipami kati ya lingomba na ye. Kati la poso, alati poso ya solo.
He's hid from the unbeliever and revealed to the believer. Yes, sir.
Abomba mi na miso ya mozayi kondima. Pe amoni sami epai na mondimi. Iyo, messie.
Now, when the tradition veil of traditions of the elders and the word is broke through, oh, of course, today then comes in plain view. We see him. Deity again veiled in human flesh.
Sikawa, tango zipeli na bango ya mimesano, mimesano ya bankoko. Tango iloba ifungola kinzela, oh ya solo lelo, na tango yangonde emona ni polele, tomoni ye, bozambe ezipami lisusu kati na mosune ya moto.
Hebrews 1 said so, and also Genesis 18, you remember God was a man standing there eating and talking with Abraham and told what Sarah was doing in the tent behind it.
Baebele na yambo elobi bongo. Pele susu, jenese zomi na mwambe. Bomi kanisela. Nzambe azalaki moto tango azalaki wana. Aliaki, pe asololaki na balayama. Pe alobaki likambo, Sara azalaki kosala kati na ema sima na ye.
And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Deity, veiled again in human flesh.
Pe Yesu alobaki. Pela moko na mikona Sodoma, ekozala bongo na boyi ya mwana moto. bon zambe ezipamili susu katila musulu na moto.
I remember Jesus didn't say when the Son of God is being revealed. In Luke, the 17th chapter, I believe, and about the 21st verse, somewhere along there, he said, and when the Son of Man is being revealed.
Sikawa, bomika nisela. Yesu alobakite, tango mwana zambe akomoni sama. Na luka mokapo ya zomi na sambo. Na bazi pene na molongo ya tukumibale na moko pene pene na yango. Alobaki. Tango mwana moto akomoni sama.
The Son of Man back in the church again, revealed in human beings. Not Son of God, but the Son of Man again, back in his church again in the last days. We find that he promised that in God's promises.
Mwana moto. Azongi lisusu kati na lingomba. Amoni sami kati na bato. Mwana nzambe te, kasi mwana na moto lisusu. Azongi lisusu kati na lingomba na ye, na mikolo ya suka. Tomoni ete, alakaki yango kati na bilaka na nzambe.
We notice another thing. In the Old Testament, I have a scripture here in Exodus, that the old badger skins, what did it do? It hid the glory of God from the people. The badger skins.
Tomoni eloko mosusu, kati na kondima na kala. Nazali na likomi yango awa na esode. Baposo yango ya kala ya gambala, ezalaki kosala nini? Ezalaki kobomba kembo na nzambe na miso na bato. Baposo ya gambala.
The people couldn't see it because it was a skin that held it. The skin was, the glory of God was behind the skin.
Bato bakokaki ata komona yango te. Po ete poso moko nde ezalaki kobomba yango. Poso ezalaki. Kembo na nzambe ezalaki sima na poso yango.
And now the glory of God is behind your skin. And the traditions don't see it. It's inside the veil where his word was.
Pesikawa kembo na nzambe ezali sima na poso na yo. Ya solo. Pe mimesano ezali komona yango te. Ezali na kati ya ezipeli. Esika liloba na ye ezalaki.
What was on the inside of that skin? Back there, the old badger skins.
Eloko nini ezalaki kati na poso yango kala kala. Ba poso wana ya kala ya gambala.
Which there was no beauty we should desire. And when it was made flesh and dwell among us, it was still no beauty we should desire.
Po ete ezalaki na bozenga te ete tolinga yango. Petango,
and now the same thing is today. There's nothing in a man or a woman that can be desired. But what's in behind there? That's what it is.
Pesika ezali ndenge moko lelo. Eloko moko te ezali kati na mobali to mwasi oyo moto akoki kolinga. Ezali nde oyo ezali kuna na sima. Ezali nde yango.
When you say that, fellow, I know he used to be a drunkard, he used to do this. I don't care what he used to do. What's hid behind that skin? What is behind there? That's what counts.
Bongo koki koloba. Mubali wana na yebi ete azalaka molangi masanga. Azalaka kosala boye. Oyo azalaka kosala etalingaite. Nini ebomba mina sima ya poso wana. Eloko oyo ezali kuna na sima. Yangonde ezali na mutuya.
That's what the people is blinded. The skin blinds the people.
Yangonde bato bakufi miso. Poso ezali koboma bato miso.
See, they say, I remember that woman used to, I know what she used to, but what about now?
Bomoni, bato balobaka. Nabosa dite tango mwasi wana azalaka kosala bongo. Na yebi oyo azalaka kosala. Kasipona sikawa, olobi nini?
See, if them skins, that was once on a badger, but now it's hiding the glory of God. Amen. Got it housed behind it. It was on an animal, but there is housing the glory of God.
Bomoni, baposo yango oyo ezalaka kala likolo na gambala. Kasi sikawa ekomi kobomba kembo na nzambe. Ekomi efandelo na yango. Ezalaka likolo na nyama. Kasi sikawa ekomi efandelo ya kembo na nzambe.
And so can your skin be changed tonight to be made a housing place for God, God dwelling in humanity.
Ndenge moko pe poso na yo ekoki kobongwana. Na pokwa oyo, ete ekoma efandelo ya nzambe. Nzambe kofanda kati na moto.
Not the old badger skins. We find out behind it was inside of there was the word. And the word there also was the shoe bread.
Botala. Bapose yango ya kala ya gambala. Tomoni ete na sima na yango. Liloba ezalaki kuna na kati. Pe liloba. Lipa ya libonza. Pe ezalaki kuna.
The ark was sprinkled. And what was it? The Shekinah glory was in there.
Sanduku pe mwangi samaki. Pe ezalaki nini? Kembo na Shekina ezalaki kuna na kati.
Now the word is a seed. And it cannot bring forth until the sun strikes it. The sun's got to be up on the seed to make it bear, to make it come forth.
Bongo liloba ezali momboto. Pe koki kobota te soki mwana na ino angengeli yango te. Mwana sengeli kozala likolo na momboto pona kobotisa yango, pona kotoisa yango.
And that's the only way you take the word. See, take the word of God in your heart and walk into the Shekinah glory.
Penze la mosusu ezalite. Yo zwande liloba omoni. Zwa liloba na nzambe kati na motema na yo. Pe kota kati na kembo ya Shekina.
And when you do, it'll bring shoe bread, manna, that's only given for our separated people. The only thing that can eat it, is permitted to eat it, is just the people who are permitted. It knows it.
Natango wana. Ekopesa lipa ya libonza, mana. Oyo, epesa maka bobele na bato oyo batiami pembeni. Ba oyo bakoki kolia yango. Oyo bazui ndingisa ya kolia yango. Ezalika ka bato oyo bazui ndingisa pe bayebi yango.
Paul said you're changing from glory to glory. You see, finally it comes to its back to its original glory.
Paul alobaki awa. Tokobongwa na longwa na kembo moko, kino na kembo mosusu bomoni. Nasuka, eko salama ete, eko zonge la kembo na yango ya ebandeli.
This is like a seed of a morning glory, the seed of a flower. It falls into the ground. A seed of corn falls in the ground.
Ezali penza lokola momboto ya felele ya belle de jour. Soki momboto ya felele ekwei na mabele. Soki momboto ya lisangu ekwei na mabele.
What's the first thing? It comes up and it's a little sprout. Then it goes to a tassel. Then from a tassel back to its original grain.
Eloko nini eko sale maliboso? Eko bima. Pe eko bimisa mwa lititi. Nasima ekomi moto ya lisangu. Nasima uta la moto ya lisangu ezongi na mbuma na yango ya ibandeli.
Well, that's exactly what the church has done. It come from Luther, Wesley, and now back to the original grain, back to its original glory, back to the glory it was at the beginning.
Hey, yango pezande eloko esalemi na lingomba. Eutaki na Luther, eleki na Wesley. Pesika we zongi na mbuma ya ibandeli. E zongi na kembo na yango ya ibandeli. E zongi na kembo oye zalaki na ibandeli.
The sun that rose in the east is the same sun that's manifesting the same thing in the west. Changing from glory to glory.
Mwana oyo abimaki na bimelo na tango. Bobele mwana yango azali komunisa likambo yango moko na ilimo na tango. Kobongwa na longa na kembo moko kino na kembo mosusu.
It changed from the pagan down into Luther, and from Luther down into Wesley, and from Wesley out into Pentecost, and on, changing from glory to glory, producing the hidden manna.
E bongo na ki longwa na bopagano, kino na Luther, pe longwa na Luther, kino na Wesley, longwa na Wesley, kino kokota la Pentecote, pe bongo na bongo, ko bongo na longwa na kembo moko kino na kembo mosusu. Kobimisa mana oyo ebombama.
And now it's right to bring him back exactly like he was at the beginning. The same ministry, the same Jesus, the same power, the same Holy Ghost.
Pesikawa ekomeli. Pona kozongisa ye penza ndenge azalaki na ibandeli. Mosana ye moko wana. Yesu moko wana. Nguya moko wana. Molimo Santo moko wana.
The same one that come down on the day of Pentecost is the same Holy Ghost that's manifested today from glory to glory to glory.
Bobele yeo yo akitaki moko na Pentecote. Ezali kaka molimo sato yango oyo azali komimo nisalelo. Longwa na kembo moko kino na kembo mosusu. Kino na kembo mosusu.
It's back to its original seat with the baptism of the Holy Ghost with the same signs, same wonders, Same baptism, same kind of people acting the same way with the same power, the same sensation. It's from glory unto glory.
Pe zongi na mamboto na yango ya ebandeli. Na libatisi ya molimo santo. Na bilembo yango moko. Bikamo yango moko. Libati yango moko. Motino yango moko ya bato. Oyo bazali kosala ndenge moko. Nanguya yango moko. Bobele koningana yango. Ezali longwa na kembo moko. Kilo na kembo mosusu.
And the next will be changed from this glory into a body like his own glorious body where we shall see him. Abraham saw the same.
Pe oyo ya sima ekoya. Kobongwa na longwa na kembo oyo. Kokota na nzoto lokola nzoto na ye moko ya kembo. Kati na yango tokomona ye. Abalaya mape amona kibongo.
Now notice, we see how it was changed. Since Calvary, we are invited to share his glory.
Sika wabotala. Tomoni ndenge ebongwa na ki. Kobana na Golgota. Tobenga mi ete tozo wa eteni ya kembo na ye.
Now in 1 Corinthians 12, we are baptized into his body. By one spirit, we are all baptized.
Sikawa, na bakoliti ya liboso, zomi na mibale. Tobati sami kati na nzoto na ye, biso nyonso tobati sami kati na moli momoko.
Not by one water, one spirit, we are all baptized. That's right. Now, and then we become part of him.
Kati na mai moko te. Molimo moko, biso nyonso tobatisami ya solo. Bongo na sima, nde tokomi eteni na ye.
I hope I'm not keeping you too long. See, I hope I'm not.
Nakalisi ete nazali koumi sabino tango molaite. Bomoni, nakalisi ete ezali bongo te.
But it's just like a great symphony that's playing out or acting out a drama.
Kasi. Ezali penza lokola muziki toko oyo ezali kobeta ma. To oyo ezali kobeta elongo na lisano ya théâtre.
I don't know too much about symphonies or drama, but I was watching this play. I was talking about Carmen when my daughter and them was in it, and they were playing in this symphony in Carmen.
Naebi makamo ya muziki to ya théâtre malamu penza te. Kasi nazalaki kotala lisano oyo, nazalaki koloba na tina na Carmen. Oyo mwana ngai ya mwasi na ba mosusu bazalaki kati na yango. Pe bazalaki kosala teatre. Kolandana na miziki. Carmen.
There's acting out. The music was acting out the same thing.
Bazalaki kosala teatre. Miziki yango pe ezalaki kobeta kolandana teatre.
That's the way it is when you're baptized by the Holy Spirit into Christ.
Ezalaka pe bongo tango bato babatisamaka na molimo mosantu. Kati na Kristo.
Now see, many of you have read or heard the story of the great Russian composer who composed Peter and the Wolf. And how they act that out on symbols and everything.
Sikawa, bomoni, mingi na kati na bino basila kotanga toko yoka lisolo ya mosali nzembo munene ya Rusi oyo ayemba kapetelo na mbwa ya zamba. Pendenge ye, bazalaki kosala teatre yango na bilembo pe nyonso.
And anyone who knows the story that's reading it off of a paper and can hear that symphony, how it's acting that out, the drama, playing it out.
Pe moto nyonso oyo ayebi lisolo yango. Oyo azali kotanga yango na lokasa. Pe azali koyoka miziki yango. Ndenge bazali kosala teatre yango. Ndenge ezali kolandana.
Well, they know every change. They can look out here and see the change.
Solo akoyeba mbongwana nyonso. Akoki kotala yango awa, peko mona mbongwana.
But now what happens if the composer writes something and find out that it isn't just acted outright? We find out then that there's something that happens. There's something like him when we see them.
Kati sikawa, nini esale maka? Soki mosali nzembo akomie loko moko? Peto moni ete, etalisami na teatre malamu te. Na tango wana, tokomona ete likambo moko eko salema. Eloko moko ezangi. Tango tomoni bango.
He who composed it is made it up and wrote it out, and then the symphony is playing it, hits a wrong note. There's something wrong. The director gave the wrong motion.
Motoyo asalaki yango, abongisaki pe, akomaki yango. Pena si matango, miziki oyo ezaliko beta yango, eyembi yango mabe, likambo moko, etamboli malamu te. Moyembi si akambi malamu te.
See, and that's what's the matter today, my Lutheran brethren, my Baptist brethren, my Pentecostal brethren, all my brethren from all different denominations, that's what it is.
Bomoni, pe yango nde ezali kosale malelo. Bandeko na ngai ba Luterien, bandeko na ngai ba Baptiste, bandeko na ngai ba Pentecôtiste, bandeko na ngai nyonso ya bibongiseli ndenge na ndenge. Likambo nde yango wana.
See, you're trying to give a note that hit back in the days of Luther Wesley like that, when the music sheet here shows that it's another
Bomoni, bozali komeka kotinda nzembo ndenge ebetamaki na eleko ya Luther ya Wesley. Ndenge wana na tango oyo. Na tembete, lokasa ya miziki wana ezali kotalisa ete ekomi eleko mosusu. Bomoni.
We can't live in the light of Luther. He was a reformer. We appreciate his part, but we've played that out. We're way over here at the back of the book now. See, we can't play it out like that.
Tokoki kobika na pole ya Luther te. Ye azalaki mobongisi. Tosepeli na eteni na ye ya miziki. Tosili tobeti yango esili. Tokomi sikao epai boye. Na suka penza ya buku bomoni. Tokokite kobeta yango ndenge wana.
Now, the only way that you're ever going to be able to do it, my brethren, is this. And brethren of the world, or the different parts of the world, I might say, there's only one way for that director to do.
Sikawa, nzela bobele moko oyo bokoki kosala yango bandeko na ngai. Yango oyo. Pela bandeko ya mokili mobimba. Yabisika ndenge na ndenge kati na mokili na koki koloba. Ndenge ya kosala ezali bobele moko pona moyembisi yango.
He has to get in the same spirit that the composer was in.
Amen.
Then he's got it.
Asengeli kokota kati na molimo yango moko oyo mosali nzembo azalaki kati na yango. Na tango wana nde azwi yango.
And when the church, the symphony itself, where the world's watching for these signs and wonders, when the church and the composer and the director all get in the spirit of the composer.
Petango lingomba, miziku yango moko. Natango mokili ezali kozela na bokebi bilembo pe bikamwa. Tango lingomba, mosali nzembo na moyembisi. Bango nyonso bakoti kati na molimo ya mosali nzembo.
Then when we say the days of miracles is past, it don't hit the right note. But when it gets in the right swing of it, in the right spirit of it, how are you going to do it until the spirit comes down of the composer? Amen.
Natango wana, soki balobi eleko ya bikamwa, esila koleka, ekoyoka na malamu te. Kasi soki ekoti, na itambo li penza ya nzembo yango, pe na molimo yango penza, ekosale mandenge nini soki molimo ya mosali nzembo ekitite. Amen.
Then when you say the days of miracles never pass, the symphony cries out, Amen.
Natango wana soki olobi, tango na bikamwa, elekina inote, miziki ekoganga, Amen.
When we hit say Jesus Christ the same yesterday, today, and forever, the symphony cries out, Amen.
Soki tokomi na isika oyo elobi, Yesu Kristo motindo moko, lobi lelope libela, miziki ekoganga, Amen.
You shall receive power after this the Holy Ghost has come upon you. The symphony cries, Amen. I got it.
Bokozwa nguya, wana kosila molimo santo koyali koona bino. Miziki ekoganga, Amen. Nazaina yango.
There's no more guesswork about it then. The whole symphony is right in harmony with the word.
Natango wana ekozali susu, makamo ya kobanza bazate, miziki yango mobimba, ekomi penza na boyoka nina liloba. Ekobeta.
That's it. Oh, it's a magnificent thing. The director and the composer must be in the same spirit, and so must the musicians be in the same spirit to act it all out. And the world is wondering what's going on.
Boye, Oh, ezali kabo monene, moyembisi na mosali nzembo basegeli kozala kati na molimo moko. Ndenge moko pe esegeli ete, babeti nzenze bazala kati na molimo yango moko. Po ete mobimba na yango ebeta mamalamu. Pe mokili ezali komituna likambo nini ezali kosalema.
The communism they talk about and it made me sick with it. And all this integration and everything else and segregation. Oh, mercy. Such all this nonsense. When the coming of the Lord is at hand, there's something hitting wrong.
Communism, oyo bazali kolobela. Pe balembi singa na likambo yango. Na makambo nyonso oyo etali bosangani pe nyonso wana. Na bokabwani. Oh, mawa. Boye bozoba nyonso oyo na tango oyo boyei na nkolo ekomi pene eloko moko ezali koyokala malamu te.
I'm afraid that the directors got out of the spirit of the composer.
Nazali kobanga ete moyembisi bayembisi basila kobima na molimo ya mosali nzembo.
When we get that composer spirit, that original power of God that the Bible said, man of earth was moved by the Holy Ghost to write this Bible, you'll see them two Chinese pieces of paper will come together just like God's Bible and a believer will come together.
Soki to zui molimo ya mosali nzembo wana, nguya na nzambe ya ibadeli oyo Biblia elobi, bato ya kala, bapusa maki na molimo santo po na kokoma Biblia oyo. Ndebo komona ete biteni nyonso mibale ya lokasa ya bashinwa ekokutana. Kaka ndenge Biblia ya Nzambe na mondimi bakokutana.
Because they're both in the same spirit, they're both the same thing. They dovetail right straight together.
Po ete bango nyonso mibale bazali kati na molimo moko. Bango nyonso mibale bakokani. Baksangani malamu penza elongo.
What we need today is directors. That's right. Back to the word. Back and believe it, just as it said.
Eloko to segel na yango lelo ezali nde bayembisi. Ezali ya solo ete, bazonga na liloba. Bazonga pe bandi mayango kaka ndenge elobi.
Then you see the God himself. That's the unveiling. The drama's made real.
Natango yango wana nde bakomona nzambe yemoko. Yango nde ko zipolama. Teatre komi likambo ya solo.
Today they say, well, he's a historical God. We know he crossed the Red Sea. He did all this and he was in the fiery furnace with the Hebrew children.
Lelo bato balobaka. Tala, azali nzambe ya kalakala. Toyebi ete, akatisaka mbu motane. Asalaka nyonso oyo. Pe azalaka kati na libeke na moto. Elongo na bana na bayebele.
What good's a God of history if he isn't the same today?
Litomba ya nzambe ya kalakala ezali nini? Poyete, soki lelo azali ndenge mokote.
Man is ever glorifying God for what he did do, thinking of what he will do, and ignoring what he's doing.
Bato bakumi saka nzambe tango nyonso natira na oyo asila penza kosala. Bakani saka oyo akosala. Kasi bazali koyeba te makambo azali kosala.
That's just in man to do that. And it's the same thing today, my brethren. It's the very same thing.
Ezali ndenge ya moto ete asala kabongo. Pe ezali ndenge ya moto lelo bandeko na ngai. Ezali penza ndenge moko.
Oh my, let's get back and get the symphony playing right. Where we the world can see. Jesus said, if I be lifted up from this earth, I'll draw all men unto me. And he's the same yesterday, today, and forever.
Oh la la. Tozonga sima pe tosala ete miziki ebeta malamu. Po bato ya mokili ba mona, Yesu alobaki, soko na koneto la wana mokili, na kobenda bato nyonso epai na ngai moko. Pe azali motindo moko, lobi lelope libela.
Let the directors get in the right spirit with the musicians and with the composer, everything will be all right. Then we're no guesswork about it, we are identified with him, man.
Tikete bayembisi, bakota kati na molimo ya malamu, elongo na babeti nzenze na mosali nzembo. Penyoso ekotambo la malamu. Natango wana nde, ko banza ekozali susu te. Natango wana, tomi kokani si na ye.
Hebrews 13:8 said he's the same yesterday, today and forever.
Baebele, zobi na bisato mwambe lobi, azali motindo moko, lobi lelope libela.
We are identified with him in Acts 2. We identify with them with the same baptism, the same thing. All he was then and all he is, all he was and all he is, we are.
Tomi kokani si na ye kati la misala mokapo na mibale. Tomi kokani si na bango na libati si moko, denge moko, nyoso yo azalaka kalakala pe nyoso yo azali. Nyoso yo azalaka pe nyoso yo azali. Yango nde biso tozali, yango penza.
Just like if I want to be a true American, I've got to be identified with everything she was, everything she is. I've got to be identified with it. If I am a true American.
Ndenge moko soki na lingi kozala moto na Amerika ya solo. Na sengeli komiko kanisa na makambo nyonso oyo yango ezalaka. Na nyonso oyo yango ezali. E sengeli ete na miko kanisa na yango. Soki na zali moto na Amerika ya solo.
If I am a true American, then I landed on Plymouth Rock. Amen. I did. If I'm an American, so did you. You landed on Plymouth Rock with the Pilgrim Fathers.
Soki nazali moto na Amerika ya solo. Boye, nakoma kila Plymouth Rock. Amen. Ezali bongo. Soki nazali moto na Amerika, binope. Bokoma kila Plymouth Rock elongo na batata oyo bazalaki na mobembo.
On Plymouth Rock, when they landed out there, I was with them. So was you, everybody.
Na Plymouth Rock, tango bakoma kiwana, nazalaki elongo na bango. Binope, biso nyonso.
I rode with Paul Revere. Right down the road to warrior danger. It's exactly right.
Na tambola ki na pute elongo na Paul Revere. Na nzela. Po na ko bebi sabato na makama nyonso. Ezali penza ya solo.
Right down here at Valley Forge, I crossed the icy Delaware with a bunch of soldiers who half of them didn't have shoes on.
Awa na Valley Forge. Na katisa ki ebale ya Delaware. Tango ekoma ki glace. Elongo na mapinga ya basoda oyo ndambo kati na bango bazalaki ata na sapato na makolo te.
I prayed all night with George Washington beforehand. I crossed the Delaware with a beast in my heart. We are Americans. Yes, sir, at Valley Forge. I certainly did.
Liboso na yango, nabondelaki butu mobimba elongo na George Washington. Nakatsaki ebale ya Delaware na emononeli moko na motema na ngai tozali bato na Amerika. Iyo misie. Na Valley Forge, na salaki yango solo.
I return thanks with the original Thanksgiving Fathers. I return thanks to God. If I'm a real American, I was identified there at that table.
Na zongisaki matondi elongo na batata na feti ya liboso ya kozongisa matondi. Na zongisaki matondi epai ya Nzambe. Soki nazali moto na Amerika ya solo, natalisa makikuna na mesa yango.
If I'm a real American, I was identified when I stood with Stonewall Jackson. If I'm a real American, I was identified at the Boston Tea Party. Yes, sir, when we refused to have things pulled over our eyes.
Soki nazali moto na Amerika ya solo. Natasamaki tango, natelemaki elongo na Stonewall Jackson. Soki nazali moto na Amerika ya solo. Natasamaki na Boston Tea Party. Iyo, monsieur. Tango toboya ki ete bako sabiso.
Well, I'm a real American. I was identified there with that. Yes, sir. Oh, my.
Bongo na kokani penza na Amerika. Natalisa maki kuna elongo na yango. Iyo, monsieur. Oh, la, la.
I ring the Liberty Bell the first 4th of July in 1776. I ring the Liberty Bell here and declare that we are independent. To be a real American, I had to.
Na beta ki ngonga ya bosomi. Na moko ya mine oyo ya liboso na sanza ya sambo. Na mobu, 1776. Na beta ki ngonga ya bosomi awa. Pe na yebisa ki bato ete tozwi lipanda. Po na kozala moto ya Amerika ya solo. Na segela ki kosala yango.
I was identified with her shame in the revolutionary. When brother fought against, I've got to bear her shame as same as I have to bear her glory. If I'm an American, I have to be. I was identified with her. Yes, sir.
Nasakalaki na soni na ye na tango ya revolution. Na tango yo bandeko mibali bazalaki kobunda. Na sengeli kolata soni na ye ndenge moko pe na sengeli kolata kembo na ye. Soki nazali moto na Amerika, na sengeli kozala bongo. Na talisamaki elongo na ye. Iyo, monsieur.
I was identified at Gettysburg down there when Lincoln made his speech. Yes, sir.
Nataisa makikuna na Gettysburg. Tango Lincoln la pesa kili sikulu na yeyo messie.
I was on Wake Island. Over that bloody soldier's body, I rose in Wake Island. On Guam, I helped hoist that flag.
Nazalaki na Wake Island. Likolo na bibembe ya basoda oyo ezalaki komimisa makila. Na telemaki na Wake Island. Na Guam. Na sungaki po. Na kotombo la bendele.
I'm a real American. Amen. All she is, I am, and proud of it. Yes, indeed. All America has been, all she is, I'm still that to be American. Everything she was, I have to be because I'm identified with her.
Nadali moto America ya solo. Amen. Nyoto America zali. Yangonde ngayi na zali. Pena ngayi na lofundu pona yango. Iyo na tembete. Nyoso Amerika azalaki, nyoso azali, kaka yangonde ngayi na zali. Pona kozala moto na Amerika, nyoso yo azalaki, nasengeli kozala yango. Po ete, na miko kanisi na yango.
Same thing by being a true Christian. You have to be identified with it.
Ndenge moko pona kozala mokristo ya solo, osengeli komiko kanisa na yango.
I preach with Moses and with Noah and warn the people of their oncoming judgment to be a real Christian.
Na teaka elongo na Mose, penake, to elongo na Noah, penake visaka batonatina na kosambi sama oyo elingaki koya, pona kozala mo Kristo ya solo.
I was with Moses at the burning bush. I saw the pillar of fire. I saw his glory. I was with Moses up there in the wilderness. To be a Christian, I have to be identified with everything God was. To be a Christian.
Nazalaki elongo na Mose na nzeta Eko pela moto. Namona ki likonzi na moto. Namona ki kemo na ye. Nazala ki elongo na mose kuna na biliki. Pona kozala mo Kristo. Nasengeli komiko kanisa na nyoso yo nzambe azalaki. Pona kozala mo Kristo.
I seen his glory. I heard his voice. Don't try to explain it away from me now because I was there. I know what I'm talking about. I seen what happened. Yes, sir.
Namona ki kemo na ye. Nayoka ki bongongo na ye. Sikawa, komekate, komema makansi nangai mosika. Nanzela na ndimbola na yo. Pamba te nazalaki wana, na yebi eloko nazali koloba. Na mona ki likambo oyo esale maki, iyo mesye.
I was at the Red Sea, when I seen the Spirit of God move down and part the water from one side, not through a bunch of reeds that you're trying to say that, but through about a 90-foot sea. I seen the Spirit of God. I walked with Moses through that dry ground. Across that Red Sea.
Nazalaki na mbu motane. Tango na mwona ki molimo na nzambe ko kita. Peko pasola mai. Bakatsa ki lisobe ya kekelete. Ndenge bato bazali ko meka kolobalelo. Kasi mbu ya bozindo. Ya metele tuku bisato. Na mwona ki molimo na nzambe. Na tango la ki elongo na mose likolo na mabele oyo ekauki.
I stood by Mount Sinai and seen the thunder and lightning falling. I ate manna with them out there. I drank from that rock. I'm still doing it tonight.
Nazalaki liboso na ngomba Sinai. Pena mola ki kakena bikali kaliko kita. Nadiaki mana ilongo na bango kuna. Namelaki mai oyo bimaki na libanga wana. Nazaliko koba komela yango na pokwa oyo.
I was identified with the manna eaters. I was identified with them that drunk from the rock. I was also identified when Joshua blew a trumpet and the walls of Jericho fell down.
Nataisa maki elongo na baoyo baliaki mana. Nataisa maki elongo na baoyo bamelaki mai oyo ebimaki na libanga. Nataisa maki pe tango Joshua ayulaki kelelo pe bitutu ya Yeliko ekweyaki.
I was in the lion's den with Daniel. I was in the fiery furnace with the Hebrew children. I was with Elijah on Mount Carmel.
Nazalaki kati na libulu na nkosi elongo na Daniele. Nazalaki kati na libeke na moto elongo na bana ba ebele. Nazalaki na ngomba elongo na Elia likolo na ngomba Carmel.
I was with John the Baptist and before them critics. I seen the Spirit of God descending. I heard the voice of God say, "This is my beloved Son in whom I'm pleased to dwell in." Yes, sir, I sure was identified with him. That's exactly right.
Nazalaki elongo na Yohane Mubatisi, liboso na batemeli wana. Namonaki molimo na nzambe kokita. Nayokaki mongongo na nzambe koloba. Oyo azali mwana na ngai na bolingo. Kati na ye nde na sepeli kofanda. Iyo monsieur, na tembete, na talisa maki elongo na ye. Ezali penza ya solo.
I was identified there at the grave of Lazarus when he raised up Lazarus. I was identified at the woman at the well when he told her her sins. Yes, sir.
Na talisa maki kuna na kuda ya Lazalo. Tango aseki saki Lazalo. Na talisa maki, mwasi wayo na liziba. Tango ayipsaki ye masumu na ye. Iyo monsieur.
I surely was identified with him in his death. And I was identified on the first Easter. I raised with him from death. And identified with him in his death.
Natembete. Natalisa maki elongo na ye na liwa na ye. Pe natalisa maki na pasika ya liboso. Nase kwa ki katila bakufi elongo na ye. Natalisa maki elongo na ye na liwa na ye.
I was with the 120 in the upper room. I was identified up there with them. I feel religious. Oh my! I was identified there. I'm one of them.
Nazaraki elongo na batomokama na tukubi bale na eteni alikolo na talisa maki kuna elongo na bango. Hey, na miyoki penza mosambeni. Oh la la! Na talisa maki kuna nazali moko kati na bango.
I was identified. I got the same experience they had. I was there when it happened to be a true Christian.
Natalisa maki, nabike ni lobiko ndenge moko loko la bango. Nazalaki wana tango yango esale maki. Po na kozala mokiso ya solo.
I witnessed the mighty rushing wind coming. I witnessed that. I felt the power of God as it shook.
Nazalaki nzeneke ya mopepe makasi oye yaki. Nazalaki nzeneke na yango. Na yoka ki nguye na nzambe ndenge esalaki ko ningisa.
I was with them spoken tongues. I felt the anointing coming and I was with them. I was identified with them. When the Holy Ghost began to speak through tongues with them.
Nazalaki elongona baoyo balobaki minoko na sika. Nayokaki epakweli kokota kuna. Nazalaki elongona bango. Natalisamaki elongona bango tango Molimo Santo abandaki koloba na nzela na minoko na sika. Elongona bango.
I was with Peter before the critics in Acts 2 when he preached a great sermon and I was identified with him. Yes, sir.
Nazalaki elongola petelo. Libotolo bateme likati na misala mokapomi pale. Tango ateyaki litea monene wana. Natalisa maki kuna elongola ye. Iyo, monsieur.
And Acts 4, when they assembled together, I was with them when the building shook. At your prayer meeting, the building shook where they were sitting. I was identified there with them.
Na misala mokapo ya mine. Tango bayanga naki. Nazalaki elongo na bango tango ndako eninganaki. Sima na liyangani ya mabondeli ndako eninganaki esika bafandaki. Natalisa maki kuna elongo na bango.
I preached with Paul on Mars Hill. Yes, sir, I was with John on the Isle of Patmos and seen his second coming.
Nateyaki elongo na polo na aeropage, iyo, monsieur. Nazalaki elongo na Yohane na esanga na Patamo. Pe na mona ki boye ina ye ya mibale.
I was with Luther in the Reformation. I was with Wesley, that firebrand snatched from the fires when the great revolt against the Anglican Church. I was there with him.
Nazalaki elongo na Luther, natango ya kobongisa makambo. Nazalaki elongo na Wesley, lokoni ya moto wana. Oye kamatamaki na moto, natango ya botombo kimonene, kotele mela lingomba ya Aglikani. Nazalaki kuna elongo na ye.
Here I am tonight, 1964, in Philadelphia, Pennsylvania, identified with the same kind of group, with the same kind of an experience. I must be to be a Christian. I must stay identified where the Word of God is being manifested.
Pengai oyo, na pokwa oyo, na mobu 1964 na Philadelphia, Pennsylvania. Natali sami elongo na etonga ya lolenge yango moko. Tolekila lobiko ya lolenge yango moko. Na sengeli kozala bongo. Pona kozala mokristo. Na sengeli ko umela. Kotali sama esika lilobana nzambe ezali komoni sama.
I'm identified with a group that feels the Spirit of God. I'm identified with a group that knows He's unveiled, that knows He's the same yesterday, today, and forever, and knows that this is not a fanaticism. It's Jesus Christ, the same yesterday, today, and forever. I'm identified with that group here tonight.
Nataisami elongo na etonga oyo bazali koyoka molimo na Nzambe. Nataisami elongo na etonga oyo bayebi ete azipolami. Oyo bayebi ete azali motindo moko lobi lelo pe libela. Oyo bayebi ete oyo ezali likambo ya bilanda landa te. Ezali Yesu Kristo motindo moko lobi lelo pe libela. Nataisami elongo na etonga yango awa na pokwa oyo.
Yet they're called a bunch of heretics, yet a bunch of fanaticism on account of the word of God.
Atako, babenga kabango etonga ya bapengwi. Atako ezali etonga ya bilanda landa. Natia na liloba na Nzambe.
But I'm not ashamed of the gospel of Jesus Christ. There's the power of God and the salvation of them on.
Kasi na yoki sango malamu na Yesu Kristo sonite. Po ete yango ezali nguya na Nzambe. Po na kobikisa. Pe, nazali moko na bango.
I'm with them living epistles I spoke of. Vindicated. God veiled in human form in men and women.
Nazali elongo na mikanda na bomo iwana. Oyo nalobelaki. Oyo etatolami. Nzambe oyo azipami kati la olenge ya bato. Kati la mibali pe basi.
Oh God, it is Amartha again. Unveiled himself and make himself known to his people, the great king who laid aside his glory.
Oh, Nzambe kati na amorphe na ye lisusu. Amizi poli pe amimonisi epai na bato na ye. Mokonzi monene, oyo atiaki kembo na ye pembeni.
Yet a little while and the world won't see me no more. I'll be veiled to them. But ye shall see me, for I'll be with you even in you, all the way to the consummation.
Si manamwa tango moke, bamokili bakomona ngai lisusu te. Nako zipama na miso na bango. Kasi bino bakomona ngai. Po ete nakozala elongo na bino, ata kati na bino. Tango nyonso kino suka na ekeke.
Changing from Luther to Wesley to on and on. From glory unto glory, I'm still the same God. Going back to the original glory. Hallelujah.
Ko bongo na longwa na Luther kiyo na Wesley. Bongo na bongo, longwa na kembo moko kiyo na kembo mosusu. Nazali obele Nzambe yango, oyo azali na bomoi. Pe nazali ko zonga na kembo ya ebandeli. Hallelujah.
He has broken every denominational veil, every sound barrier. That sound that says, oh, that's fanaticism. He broke right through that. The sound that came out of there said, oh, that people are crazy. He broke right through that veil. Yes, he did.
Apasoli bizipeli nyoso ya bibongiseli. Bitutu nyoso ya lokito. Lokito wana oye lobi. Oh, oye wana ezali bilanda landa. Akatisi yango mbala moko. Lokito oyo, ebimaki kuna elobaki. Oh, bato wana bazali maboma. Akatisi ezipeli yango mbala moko. Iyo, asali bongo.
Oh, you can't do it, you know, but a bunch of fanatics. He broke right through that. No such a thing as divine healing. He broke right through that. Oh, my! For his word said he would. You can't conquer the word of God.
Oh, boko kokate, bozali bobele, etonga ebilana landa. Akati saki yango, mbala moko. Lobiko na nzoto kouta na Nzambe ezalakate. Akati saki yango, mbala moko. Oh la la, po ete elobana ye, elobaki ete akosala yango. Moto akoki kolonga iloba na Nzambe te.
There he stands yet tonight, the mighty conqueror. Since he broke every Methodist, Baptist, Presbyterian, every other kind of veil, he still stands among his people tonight, unconquered by traditions.
Peye wana ta bongo na pokwa oyo, molongi na nguya, po ete akatisi ezipelo ya ba Methodist, ba Baptist, ba Presbyterian, pe lolenge mosusu nyoso ya ezipeli. Azali na ino kati na batona ye na pokwa oyo. Mimesano elongi ete.
Let people say what they want to, do what they want to, anything they want to. God comes breaking right through that sound there.
Batubalo ba oyo balingi, basala oyo balingi, nyoso oyo balingi, Nzambe akoya. Ako kati sa etutu yango, yalo kito.
And remember, they tell me when a plane really breaks that sound barrier, there's no limit to its speed.
Pebo mika nisela. Bayepsa kingai ete soki mpepo ekatisi penza etutu yango ya lokito, mbangu na yango ezalakalisusu na ndelote.
Now I'm telling you, when you break that traditional barrier, that Jesus is way back and he isn't now, when you find he's the same yesterday and forever, there's no limit to what God will do right here in this convention and show this world what they need.
Nazali ko ebisa bino. Soki bokati si epekiselu wana. Yami mesano. Oye lo bakayete yesu. Atikala kuwe na simape lelo azalite. Natango oyo bozali komona ete azali motindo moko. Lobi lelo pelibela. Ndelo ezalite na oyo nzambe akokiko sala na kati na likita oyo. Peko lakisa na mokili oyo. Eloko nini basengeli na yango.
And Morphing, Bailey himself into human flesh. Hallelujah. I believe it.
Lipati ya mokili mobimbate. Kasi ko lamuka ya mokili mobimbate. Etondi sama pe batisama. Na bozali ya nzambe na bomoi. Amorphe. Oyo amizipi kati na mosuni ya moto. Hallelujah. Nandimi yango.
Broken every barrier. Every veil. Every veil. Nothing can hide his presence.
Akatisi bipe kiselo nyonso. Bizipeli nyonso. Bizipeli nyonso. Eloko mokote eko kiko bomba bozali na ye.
When people gets hungry in their heart, there's a veil ready to be broke. You can just depend on that. Rin every veil by his great Holy Spirit.
Soki bato, bakomi koyoka posa na mitema na bango. Ezipeli moko ebele mi poete, bakatisa yango. Boko ki penza kotela yango motema. A pasoli bizipeli nyonso na zana moli mo santo na ye ya kembo.
And here he stands tonight, the mighty conqueror. Amen. Same yesterday, today, forever. Amen. Healing the sick, baptizing the believers, just as he always did. He's the mighty conqueror.
Peazali awa na pokwa oyo mo longi na nguya motido moko lobi lelo pelibela. Azali ko biki sababeli ko bati sabandimi. Kaka nenge asala katango nyoso, azali molongi nanguya.
Doom devils are on the run. Yes, sir. They always are when he's around.
Milimu mabeo yoba kwe sabi, bazali ko palangana. Iyo, monsieur. Ba palangana katango nyoso. Tango ye ayaka.
Closing, you might say this. I read a story many years ago about an old violinist. He had an old violin he was going to sell. You've heard the story many times.
Pona kosukisa na koyiko lo baboye ezalaki na tanga ki solo moko eleki mibu ebele na tia mo bange moko mo beti la violon azalaki na violon moko ya kala oyo balobaki na ye ete basomba bosina koyoka li solo yango mbala na mbala.
And they wanted to sell it for a certain thing, and the auctioneer said, "Who will give me so and so?" And I believe he's offered a few coins, maybe 50 cents or something. Going once, going twice.
Pe balingaki koteka yango na talo moko boye. Pe moteki yango alobaki. Nani alingiko pesa ngai motu ya boye. Nakanisi ete balobaki na ye ete basomba yango na mwa mbongo ya mabende. Tango mosusu meya tukumitano to talo moke boye. Mbala moko, mbala mibale.
Directly a man raised up in the back. He said, "Just a minute." He walked up and got it. Let's think, if he played this, there is a fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Na poisa, mobali moko atelema ki kuna na sima. Alubaki, boze na mua moke. Apusa na ki pe azwa ki yango. Toka nisaite, abeta ki nzembo oyo. Liziba moko ezali oyo etondi na makila. Oyo ikamatami na misisa ya Emanuele. Soki basumuki. Bami buaki kati na yango. Mbindo ya mabe na bango ekolongwa.
Then when he laid it down, there was a dry eye in a place. Then he said, "Who offered?" One said, 5,000, 10,000. It was priceless. Why? The old master of the violin had revealed its true quality.
Nasima. Tangwa kisaki yango ata liso mokote ezangaki kotangisa mpiso lina isika wana. Bongo alobaki. Nani akopesa talo? Motomoko alobaki. Koto mitano. Koto zomi. ezalaki lisusu na talo te. Pona nini? Nganga na violon, autaki komonisa motuya na yango ya solo solo.
Oh, brother, sister, now let the master of this word who wrote it, the great Holy Spirit, rouse him up his bow with love and pull it across your heart.
Oh, ndeko mobali, ndeko mwasi, sikawa, tika ite kolo na liloba oyo, yoyo akomaki yango, mulimo santo ya kembo. Hapa kola bolingo na litimo na ye pe ale kisa yango na motema na yo.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's vein. You'll see the full value and see the unveiled God come out in view.
Liziba moko ezali oyo etondi na makila oyo kamatami na misisa Emmanuele. Bokomona motuya na yango mobimba pe bokomona polele nzambe oyo.
That he's just the same as he was when he fell on the day of Pentecost upon the people, when he kenosed himself, emptied right into it. That's right.
Eti azali ndenge moko lokola azalaki na moko na Pentecote. Tangwa kitaki likona bato. Tangwa misopaki kenos. Amisopaki mbala moko kati na bango. Ya solo.
You see, Brother Branham, I've tried, I've done this, that, the other.
One day I
was having a meeting at Carlsbad, New Mexico, and we went down in this big old bat den down there, and it was kind of spooky looking. And we got down there.
Mokolo moko nazaraki kokambalianga ni moko na Carlsbad, na New Mexico. Bongo tokendeki kuna kota liburu munene ya kalakala ya bangembo. Esika yango ezalaki kopesa mwa somo pe tokitaki kuna.
The man, when he got down there to this place, he snapped the lights off, and oh my, you can imagine how dark it was. It's so dark you could feel it.
Pe mobali yango tango akitaki kuna na esika yango abomaki minda na poisa pe olala bokoki komikanisela ndenge ezalaki molili, ezalaki kaka, ezalaki penza molili na lolenge ete okokaki ata kosimba yango.
And that's just about the way the times are getting. When we see the church that fails to recognize God's word.
Pe makambo ekomi penza pene pene bongo mikolo oyo. Tango tozali komona lingomba oyo ezali kozanga kososwa liloba na Nzambe.
When you see our daughters of Zion doing the way they're doing.
Tango bozali komona bana biso ya basi ya Sion na kosala makambo oyo bazali kosala.
When you see our brothers that smokes and drinks and tells dirty jokes and things is still trying to hold their confession in Christ. Oh my, it's dark, it's pitch dark.
Tango bozali komona bandeko na biso ya bibali komela makaya pe masanga pe kosala maseki ya bosoto pe nyonso pe kokoba koyambola ete bazali ba Kristo. Oh la la, molili ekoti, molili makasi ekoti.
We see the sign of his coming. It's always darkest just before day. Then the morning star comes out to hail the day and hurl and show that it's coming.
Tozali komona elembo ya boyei na ye. Ekozala, molili ekomaka tango nyonso makasi liboso ete tongo etana. Sima na yango monzoto na tongo ebimaka. Pona kopesa moyi mbote pe, lokola motindami, kotalisa ete moyi ezali koya.
Notice. And in there, when they turn that off, there's a little girl just screamed to the top of her voice. And there's a little boy standing by the guide. And he's seen that guide when he switched the lights off like that.
Botala malamu. Kuna na kati, tango babomaki minda, elege mwasi moko agangaki na mugongo makasi penza. Elege mobali moko atelebaki pembeni na mokambi. Amonaki mokambi yango tango abomaki minda.
And that little sister is just about to have a fit. She's screaming, jumping up and down. Oh, what's going to happen next? What's the matter? What's the matter?
Pe tikalaki penza mokete, elenge mwasi yango, asenjwa. Azalaki koganga, ko pumbwa pumbwa. Oh, likambonini kosala masikawa. Likambonini, likambonini.
You know what he screamed? He said, don't fear, little sister. There's a man here who can turn on the lights. Listen, little sister, you might think we're small and in the minority. But don't fear, there's a man here who can turn on the lights. That's the Holy Spirit.
Boyebi eloko nini, elege mobali alobaki na mongongo makasi. Alobaki kobanga te, ndeko mwasi. Mobali moko azali awa, oyo akoki kopelisa minda. Yoka ndeko mwasi. Okoyo kalisa ete, tozali moke, pe ebelete kati kobanga te mobali moko azali awa oyo akoki kopelisa minda ezali nde Molimo Santo.
You believe him? Let us bow our heads just a moment. I'm sorry to keep you.
Pondimi yango togumba mito mwa moke bolimisa ngai na ndenge na umisi bino.
Oh great God of heaven, unveiling yourself, unfolding yourself, making yourself known, the great King of glory, take these little illustrations tonight and let them fall down at the hearts of the people.
Eh nzambe monene ya likolo yoyo zali komi zipola ozali komi monisa ozali komi talisa mokozi monene ya kembo kamata bitaliseli mike mike oyo na pokwa oyo petika ete ekwea na mitema ya bato.
And may we see that unveiled one, that one who came down and rent the veil of the temple.
Petika ete tomo na yeoyo azipolami, yeoyo akitaki pe apasola ke azipelo ya tempelo.
And then went right out of that veil, come right down into human veils again on the day of Pentecost. Has ever been the same, changing from glory to glory.
Pe na sima bimi mbala moko na izipeli yango. Pe akotaki lisusu mbala moko kati la bizipeli ya bato na mokolo ya Pentecote. Azala katango nyonso ndenge moko. Kobongwa na longwa na kembo moko kio na kembo mususu.
And now we're right back like all nature acting right back to the original seed. Right from one church age to another.
Pesikawa tozongi mbala moko na momboto ya ebandeli. Lokola ekelamu yonso esalaka. Longwa na eleko moko ya lingomba kino na mususu.
And in this last stage here, here we are right back to the original thing that fell on the day of Pentecost to fulfill every scripture.
Pekati na eleko oyo ya suka, biso oyo, tozongi mbala moko na eleko ya ebandeli, oyo ekitaki na mokolo ya Pentecote. Pona kokokisa likomi moko na moko.
The light in the evening time and the works that I do shall you also, and so many things that you promised in your word.
Pole na tango na pokwa, pe, misala bizali ngai kosala, boko sala yango pe lokola, pe makambo mosusu ebele oyo, olakaki kati na iloba na yo.
Father, if there be one here who has never broke through that veil yet, or if there be one here who's just impersonated someone who has went through the veil, give grace tonight, Father.
Tata, soki moto moko azali awa oyo na ino akatisa ezipeli yango te. To soki moto moko azali awa oyo amekolaki kaka moto moko oyo asila kokatisa ezipeli. Pesa ye ngolu na pokwa oyo tata.
May they see that mighty conqueror standing here, full of grace and power to forgive. Granted, Father.
Tika ete bamo na molongi na nguya oyo azali awa. Oyo atoni na ngolu pe na nguya. Yako limbisa. Kokisa yango tata.
And while our heads are bowed, would there be some in here, how many might I say that, would say, Brother Branham, I'm lifting my hand. Pray for me. Just keep your head bowed and raise your hand.
Te wana togumbi mito. Bato mususu bazali awa. Nalinga kinde koloba. Bato boni, bako linga koloba. Ndeko Branham na tombo ni loboko nangai. Bonde la po nangai. Kaka ndenge ogumbi moto. Tombo la loboko.
I want to break through every veil that I can really see the conqueror. God bless you. My at the hands.
Nalingi na kati sa ezipeli moko na moko. Kilo na mona penza molongi. Nzambe hapa mbola yo. Olala. Maboko ebele.
Up in the balconies to the right. God bless you. Balconies to the back. Rick, God bless you. Be real honest.
Kuna likolo na ba balkon. Na loboko ya mobali. Nzambe hapa mbola bino. Na ba balkon kuna na suka. Botombola. Nzambe hapa mbola bino. Boza la penza sembo.
To the left. Raise your hand. Say, Brother Bram, I might have been a Christian for years. But really, I've never come through that veil. I've really never done it. I haven't got that what they had then.
Na loboko ya mwasi, tombola loboko loba, ndeko Branham, atako nazala kibo Kristo mibu ebele, kasi ya solo, na ino nakatisa ezipeli yangote, na ino penza nakatisa yangote, na zangi eloko oyo bango bazalaka na yango kalakala.
Today we got, I'm a hotbed plant. You take a flower that's raised in a hotbed, you have to bathe it, pet it, spray it, water it.
Lelo tozalina, nazali nzeto yo bato, bakolisi na mabele na bango. ndakisa felele oyo ekoli sabi na mabele ya bato osegeli kobondela yango kobondela bondela yango konyekela yango kisi kotela yango mai.
But that original plant that grows out there on the desert, same kind of a flower, looks like it. It don't get a bit of water, but no bugs get on it. It's rugged. It's a real.
Kasi nzete ya solo solo oyo ekoli na biliki, ezali na felele na mutino moko. Ekokali na yango. Ezwaka ata litanga ya maite, kasi ata banyama ya mike mike, bamatelaka yango te. Ezali makasi. Ezali ya solo solo.
Could you compare Christianity with Christianity today with what it was then? Could you imagine this group, what we call Christians today across the world, being like those was after Pentecost?
Bokoki kokokanisa bokristo ya lelo na bokristo oyo ezalaka kalakala. Bokoki komikanisela etonga oyo oyo tozali kobenga lelo bakristo na mokili mobimba ete bazali lokola bayo bazalaki na sima ya Pentecote.
Babied and patted and from one church to another and say something you don't like, get up and walk out. No, oh, could you imagine that? No. What is the matter? It's a reproduction.
Babondelaka pe babondelaka bobondelaka bango balongwaka na lingomba moko pe bakei na mosusu pe soki olobi likambo moko oyo esepelisi bango te batelemi pe bakei pe o oh, bokoki komikanisela likambo ya boye te likambo nini ezali bomekoli.
Michelangelo that created the monument of Moses, you can get a reproduction of that very cheap, but the original.
Michel-Ange, oyo asalaki ekeko ya Mose, okoki kosomba ekeko oyo bamekoli na talo moke, kasi oyo ya ebandeli.
The one who painted the Lord's Supper, I guess that original painting would run into millions of dollars. If you could even buy it, I don't even know where it's at. But you can buy a cheap reproduction of it for about $1.98. You can.
Moto oyo ayemaki elambo na kolo, na bazi ete liyemi oyo ya ebandeli, ekoki kotekama na bamilio ya dolar, soki bakokaki lisusu kosomba yango. Nayebi kutu ata esika ezali te. Kasi okoki kosomba oyo, bamekoli na talo moke ya dolar moko na meya tukulibwa na mwambe, okoki kosomba yango.
And that's the way it is today. A cheap Christian, a reproduction, just a church joiner. You can buy them out for a cigarette or a common drink.
Ezali pe bongo lelo mokristo ya talo moke, oya komekola, oya koti kaka na lingomba, okoki kosomba ye na likaya to na mwa kopo ya masanga.
For a woman with cut hair, painted lips, you can buy her for anything in the fashions of the world, but you can't touch that genuine.
To po na mwasi oyo akati suki to apakoli langi na mbebo. Oko kiko somba ye na makambo ya mokili, ya mikolo oyo. Kasi oyo ya solo solo, oko kiko simba yete.
I see him in full view, the same yesterday, today and forever. Oh Christian, don't you want to be a real Christian?
Na moni ye polele penza. Motino moko lobi lelo pelibela. Oh mo Christo.
If there's any didn't raise your hands, will you do it while I'm just going to pray? God bless you. God bless you. Oh, that's just fine. Just look at that.
Soki bato bazali oyo, batombola ki maboko te, bokolinga kotombola yango, boye, nalingi kobonde la sikawa. Zambia pambola bino. Zambia pambola bino. Oyo ezali malamu penza. Bota na inokuna.
Our Heavenly Father, thy word shall not return to thee void. You as the one made the promise, I'm only responsible for saying that you said it. I'm just repeating your words.
Tata la biso na likolo, liloba na yo, ekozonga epai na yo pamba te. Yonde opesa ki elaka, ngai nazali kaka na mokumba ya koloba ete, yonde olobaki yango. Nazali kaka kozonga la maloba na yo.
You said, he that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. You promised it.
Olobaki, yo ya koyoka liloba na ngai, pe ya kondima oyo atindi ngai, azali na bomo ya seko. olakaki yango.
And Lord, we know we have them reproductions today. Many that say they believe when they don't, it shows up. But Lord, there are some genuine too.
Penkolo, to ebiete lelo, to zela ba oyo ya komekola mingi batali koloba ete bandimi. Nzokande bandimite, ezali komona na polele, kasi nkolo, ba oyo ya solo solo pe bazali.
I pray that you just grant in here tonight that every man and woman, boy or girl, no matter what nation they are, what color they are, what church they belong to, oh God, fill them.
Nabondeli ete oko kisayango, awa napokwa oyo ete, mobali nyoso pe mwasi nyoso, elenge mobali to mwasi, ata soki bauti na ekolo nini, bazali na loposo nini, bazali bato ya losambo nini e nzambe, tondi sabango.
May they see the real manifestation of that same Jesus today right among us as he was at the day of Pentecost when he revealed himself for this age being the Holy Ghost.
Tika ete bamona komoni sama penza ya Yesu moko wana lelo kati na biso ndenge azalaka na mokolo ya Pentecote tango amimoni saki ye moko lokola molimo santo pona eleko oyo.
Granted, seeing the words fulfilled, the prophecies come to pass.
Kokisa yango wana tozali komona maloba kokokisama bisakweli kokokisama.
We compare today what's called the Church of the World or the World Council of Churches, and compare that with the promise on Pentecost.
Lelo tozali kokokanisa oyo babenga kalingomba ya mokili, lisanga ya mangomba ya mokili, pe tozali kokokanisa yango na ilaka ya Pentecote.
There's no comparison at all. We cannot get our dirty clothes washed on that ticket.
Tokoki kokukanisa yangote ata mokete. Tokoki kosukolisa bilamba na biso ya bosoto na tike wanate.
But Lord God, if we'll come back to that fountain, there's a cleansing process. Then our experience and God's word will match one another. Then we can claim our possession.
Kasi nkolo nzambe. Soko tokolinga penza kozunga liziba yango. Kopeto lama ekozala. Natango wanande lobiko na biso na liloba na nzambe ekokokana. Natango wanande tokoki kosenga biloko na biso.
Grant it, Lord, tonight as I commit these people in your hands. Give to each one what we have need of, Father. We ask in Jesus' name. Amen.
Kokisa yango nkolo na pokwa oyo wana tali kotika bato oyo na maboko na yo pesa moko na moko eloko oyo asengeli na yango tata tosengi yango na kombo na Yesu amen.
God bless you. Thank you a lot for standing and waiting a long time, and I'm sorry I kept you to 10 minutes after 10. God be with you till see you in the morning. I turn the service now to master sermon.
Nzambe apambola bino na tondi bino mingi. Ndenge botele maki, pe bozeli tango molayi. Pe boli misangai ndenge na umisi bino, kino na ngonga ya zomi, na miniti zomi. Nzambe aza na bino, kino na komona bino lisusu, lobi na tongo. Na zongi sisika waliyangani, na bazi, na mokambi ya milulu.